inzima loo nto kwinkonzo. Le nkonzo iza kuba yahluke kancinane kunezo siqhele ukuba nazo apha. Ngokuninzi ngalo lonke ixesha sihlangana apha iba yinkonzo yempiliso yabagulayo nangenxa yenswelo zenyama. Nantso ingcaciso eye ibekwe phezu kwayo. Kodwa ngokuhlwanje siqalisele emvuselelo ngenxa yokuphiliswa komphefumlo umoya womntu. Nangona inkosi ithandile kusasa ngecawe esikolweni secawe kusasa ngecawe siza kuba nomthandazo wabagulayo nomgca oqhelekileyo wempiliso ukulungisela intsasa yangecawe inkosi ithandile. Kwaye kobu busuku basevekini sinyanzelekile kakhulu ukuba sithethe ngezinto ezingunaphakade ezizezomphefumlo. Sonke ngoku siyazi ukuba xa umzimba uphilisiwe loo nto isenza sivuye ngenxa yokuba siyazi ngokucacileyo ukuba loo nto ibonisa ukuba uThixo wethu uyabaphilisa abagulayo. Kodwa umntu ogulayo ukuba uye waphila ngokude ngokwaneleyo uya kuthi mhlawumbi aphinde agule kwakhona, mhlawumbi ibe kwaseso sifo wayephiliswe kuzo. Loo nto ke ayiyisusi impiliso. Ugqirha uya kunika iyeza lengqele enyumoniya mhlawumbi kwiintsuku ezimbini emva koko abuye afe ingqele ebekuxelwe ukuba uphilisiwe kuyo. Iyenzeka kwakhona. Kodwa loo mphefumlo uphilisiwe uba nabo ngoko bukuwe ubomi obungunaphakade. Ndaye ndiyakholwa ukuba sisondele kakhulu ekubuyeni kwenkosi uYesu kangangokuba kusifanele ukuba senze konke esinokuba nako ukukwenza ukubuyisela wonke umphefumlo ebukumkanini. Nokuzisa ubukumkani ebantwini ukuze sibe nokuphiliswa kwimimoya yethu. Ndiyakholwa ukuba umzimba kaYesu ngowona mzimba ugulayo ndaziyo ngawo. Lo ke ngumzimba womoya kaKristu osemhlabeni ugula kakhulu. Ke ngoku asicebanga kunigcina ixesha elide ngobusuku ngokuba ngobusuku bokuqala asinandawo yaneleyo yokuzihlalisa izihlobo zethu ezithandekayo. Sisekuyileni isakhiwo senkonzo entsha, umnquba omkhulu kanye apha kula macandelo omhlaba okanye nokuba kuphina apho inkosi yakusikhokelela khona. Kodwa ke kwazini kwethu kulapha ngoku siye sanikezela ngenkonzo ukusukela ngolwesithathu ukuya ngecawe. Kodwa ke ngecawe kuya kube kuvalelwa iiholide zeChristmas. Kodwa yona nanini na inkosi isixelela ukuba sime iya kuba lixesha elililo elo. Asazi nje ukuba iziphumo ziya kuba yintoni na. Kodwa ekukholweni ukuba abantu abangamakhaya apha emnqubeni nakumabandla ngodade wethu wona lawo elinye lawo ingumnquba wobungcwele eUtica elo umzalwana uGraham Snelling angumlungiseleli kulo, naseNew Albany apho umzalwana uJuni Jackson angumlungiseleli khona, naphaya kwakhona kumgaqo ophakamileyo apho umzalwana uRadel angumlungiseleli khona. Thina kunye nawo loo mabandla angoodade balomnquba sizama ukuzisa abantu bethu ebudlelaneni obungcono kuKristu. Yileyo injongo yethu. Ngoko ndikhethe ukufunda nokufundisa ngako kubusuku obumbalwa obuzayo. Ngokuhlwanje ndifuna ukuthetha ngesifundo sokuba yintoni na umoya oyingcwele. Ukuze ngokuhlwa kwangomso ndithethe ngokuba wanikezelelwa ntoni na. Ukuze ngokuhlwa kwangolwesihlanu ukuze kubashicilele, andifuni ukuba kushicilelwe oku ngokuhlwa kwangolwesihlanu. Ndiwufumana kanjani na umoya oyingcwele nokuthi ndazi njani na ukuba ndinawo? Ukuze ngoko siyeke nje ukuze sibone oko inkosi yakusikhokelela kuko ukulungiselela umgqibelo necawe. Kusasa ngecawe ke ibe inkonzo yempiliso nenye inkonzo yokuvangela ukulungiselela ukuhlwa kwangecawe. Ngoku ke sifuna ukuba wonke umntu akwazi oko. Ndiyazi ke ukuba isiqizeli mazwi siyaqhubeka phaya kwigumbi elingayemva kwaye sinqwenela ukuthetha oku
Because in these meetings like this on the evangelistic type,
ngokuba kwezi nkonzo ezinjengale zikuhlobo lokuvangela sinabantu abavela kumahlelo ahlukeneyo enkonzo afundiswe ngendlela yomda wawo wenkolo ngamanye. Ilungile ke loo nto. Andizange ndifune ukuba nokubekwa ityala nokuhlwayela ukungavisisani phakathi kwabazalwana. Phaya phandle ezinkonzweni ke ndishumayela njengeendawo ezibalulekileyo zeenyaniso zokuvangela zesibhalo kwinto abazalwana abaxhasa inkonzo yam abakholelwa kuyo. Kodwa apha emnqubeni ndifuna ukuthetha ngento esikholelwa kuyo.
If you do not understand,
ngoko ke ukuba wena awuyiqondi, ndingavuyiswa ukuba ndifumane incwadana okanye isiqwengana sephepha esivela kuwe ukuba undibuze umbuzo wokuba kutheni na ukuba sikholelwe kwinto enjalo. Kwaye ndiyakuvuya ukuba ndizame ukukucacisela yona kangangoko ndinokuba nako.
You know, every church,
uyazi bandla ngalinye, ukuba ninayo imfundiso anililo ibandla.
You've got to have something that you stand on.
Kufanele ukuba nibe nayo into enimele yona, izinto eziyinhloko ezithile enibambelele kuzo.
And regardless of what a person,
kwaye ngaphandle kokuba umntu uyintoni na umanyano lwakhe okanye ihlelo, ukuba loo mntu uzelwe ngomoya kaThixo umzalwana wam okanye udade wethu lowo. Ngaphandle ko sinokungavumelani kwezinye izinto kangangoko impuma ikude ngako entshona, kodwa nangoko sisengabazalwana. Andinako ukuthanda ukwenza nantoni nangaphandle kokuzama ukunceda loo mzalwana ukwenzela uhambo olusondeleyo nolungcono kuKristu. Kwaye ndiyakholwa ukuba nawuphi na owenene wenyaniso umKristu uyakwenza kwaloo nto kum. Ngoku ndiwucelile lo mnquba.
Now we're not entering into this just
ngoku asingeni nje koku senzela nje inkonzo yasekhusini.
I want to enter into this.
Ndifuna ukungena kule nto kwaye ukuba wena ngaye ndiyicelile ukuba nizidilize zonke ibhulorho emva kwenu nilungise sonke isono.
That we're coming into this
ukuze sibe singena koku ngako konke okusenhliziyweni zethu nasebomini bethu.
We must come here for the soul.
Kufuneka size apha sisizela isizathu esinye sokulungiselela imiphefumulo yethu ukubuya kwenkosi kungabi ngenxa yesinye isizathu. Kwaye njengokuba ndithethile ndathi mhlawumbi ngelinye ixesha ndisenokushumayela okanye ndithethe into eyakuthi yahluke kancinane kwinto omnye umntu indlela ayikholelwa ngayo. Andizelanga mpikiswano, uyabona. Ndizele silapha ukuze sizilungiselele ukubuya kwenkosi. Kwaye ndiyacinga ukuba eli qela lincinane. Ndinabazalwane abazindwendwe kunye nam apha, ndiyayazi loo nto. Besuka kwiindawo ezahlukeneyo kwaye siyakuvuyela ukuba nabo. Akuthandabuzeki ukuba kanye apha kubaphulaphuli phaya kukho abanye abavela ngaphandle kwedolophu, abavela ngaphandle kwiindawo ezincinane ezizixeko ezidibene apha. Kwaye siyavuya ukuba nani kwaye sinivuyela kakhulu ukuba nisithande kangangokuba nize kuva ezi zinto. UThixo wanga ungagoduka noku mzalwana wam dade, obona butyebi butyebileyo bukaThixo anokubugalela entliziyweni yakho ngumthandazo wam lowo. Kulo mnquba mncinane ke njengokuba ndikholelwa ukuba bangabanye babona bantu balungileyo endikholwa ukuba bakho emhlabeni aba bahamba kulo mnquba. Ngoku andikhange ndithi ngabo bodwa abona balungileyo, ndithe bangabanye babona abantu balungileyo emhlabeni abo bahamba kulo mnquba. Kodwa ke kwimihla ngemihla ekubeni ndingena kwakhona ukusukela kwinkonzo ukuya kwinkonzo, ndifumana kukho intswelo enkulu yalo mnquba, yintswelo enkulu yawo. Leyo ke iye ukuzaliswa okanye ukuzinikezela kubomi obunzulu ngokuthe chatha ukuhambela kufutshane noThixo. Kwaye ndibathembisile ukuba ndiyakwenza oku ukuba ndibaphathele le miyalezo. Sinovuyo ke ukunizisa ebudlelaneni kunye nathi kwilizwi likaThixo njengoko sifundisa sizama ukukhupha. Ngoku kubusuku obuthathu bokuqala asizukuthabatha ngongoma yakushumayela, koko iya kuba ngumyalezo ukuze sifundise elizwini likaThixo.
For I would not ask anyone to do
ngoku, anything. Ngokuba, ukuba enze into ethile endingenakuyenza mna ngokwam.
And this week has been a complete.
Kwaye le veki ibiyiveki yeCalvary ngokupheleleyo kum.
I've been so close to the black.
Bendikufutshane kakhulu ekubeni ndife isiqaqa ukuba ndinokuyibeka njalo. Ndade ndaphantse ukushiywa zingqondo.
But I have completely surrendered.
Kodwa ndinikele yonke intando ngokupheleleyo nayo yonke into endaziyo ngayo enkosini.
The other night at around
ngobunye ubusuku malunga kancinane emva kwenzulu zobusuku inkosikazi kunye nam emva kokuhlala nokuthandaza nokuthetha nenkosi sixhage isihlalo senyawo esikwigumbi lethu elingaphambili sineebhayibhile ezimbini ezityhiliweyo sazinikela iziqu zethu ngokutsha kuthixo ukwenzela inkonzo epheleleyo ukuze siyinikezele yethu intando nayo yonke into nako konke ukucinga ukungena themba nokokuze siyikhonze inkosi uyesu kwaye ndinethemba lokuba ibiyimbono yenu leyo nani nokuba nenze kwa into enye.
Then when we are coming tonight, we're coming up on holy ground.
Ukuze xa sisiza ngokuhlwa nje siza sikwimihlaba engcwele phakathi kwabantu ababethandaza esenza imbuyekezo belungiselela ukwamkela into evela kuThixo.
And I know that he that will come hungry.
Kwaye ndiyazi ukuba lowo uyakuza elambile akayikumka elambile koko uThixo uyakumondla ngesonka sobomi.
Now before we read from his sacred book,
ngoku phambi kokuba sifunde kwincwadi yakhe engcwele masithobe intloko zethu okomzuzwana sithandaze.
Lord, there has already been prayer offered.
Sele inikezelwe imithandazo kule ndawo ngokuhlwanje.
There has been the songs of Zion.
Sele zikhona iingoma zaseZiyoni ziculweyo ngabantwana bakho.
Their hearts has been lifted up.
Intliziyo zabo ziphakanyisiwe.
And we have come here to consecrate ourselves to thee.
Kwaye size apha ukuza kunikezela isiqu zethu kuwe nokunqula wena ngokusuka emazantsi omphefumlo wethu.
And we are calling this to your remembrance, Lord, that you said when you sat upon the mount and taught your disciples.
Kwaye siyakukhumbuza Nkosi ukuba wathi xa wawuhleli phezu kwentaba ufundisa abadisipile bakho banoyolo abo balambela banxanelwe ubulungisa ngokuba bayakuhluthiswa bona. Wayithembisa loo nto Nkosi. Siza ngokuhlwanje sinentliziyo ezivuliweyo. Siyeza silambile sinxaniwe kwaye siyazi ukuba wena uya kusigcina isithembiso sakho. Njengokuba sizama ukuvula la maphepha angcwele eBhayibhile ukuze sifunde oko akuqulathileyo wanga umoya oyingcwele angasuke akuthathe akuse kwintliziyo nganye. Yanga ke lo mbewu ingangena ihle nzulu ifikelele kukholo oluyakuhlumisa sonke isithembiso elithe ilizwi lasenza. Sive Nkosi, usihlambulule, usivavanye ukuze ukuba kukhona ntoni na engahlambulukanga kuthi Nkosi, nasiphina isono esingavunywanga nantoni na engalunganga uyityhile khona ngoku Nkosi, siyakuhamba ngokuthe ngqo kanye siyokuyenza kuba siyaqonda ukuba siphila kwizithunzi zokubuya kwenkosi uYesu.
And we have all
kwaye sizile uThixo oyingcwele singene kwithunzi lobakho nobakho obulungisa ngokuhlwanje.
And we are pleading for a new dedication and consecration.
Kwaye sibongozela unikezelo olutsha nokuzinikezela nokuzaliswa ngumoya oyingcwele ebomini bethu.
Seeing the revival fires begin.
Asibona imililo yemvuselelo iqala ukufiphala. Senze ukuba sigalele inkuni zelizwi ukuze kube nokulumekeka umlilo omtsha ukuze inhliziyo zethu zizaliswe inzondelelo. Singcwalise Nkosi ngelizwi lakho elinexabiso nangegazi lakho nobabalo lwakho siyakubongoza.
And all thanks and
kwaye wonke umbulelo nendumiso iya kuba yeyakho. Susa lonke iqhatshi ezintliziyweni zethu sihlambulule onkosi.
Give us pure hearts and clean hands and clean
sinike inhliziyo ezihlambulukileyo nezandla ezicocekileyo nengqondo ezicocekileyo ukuze sibe nokuza kwindawo yakho engcwele ubusuku nobusuku sivuya sizaliswe ngumoya wakho.
We ask this in Jesus' name.
Oko sikucela egameni likaYesu nangenxa yakhe.
Amen.
Ndinqwenela ukufundisa nje ilizwi ngoku kwaye ngelithuba ndiyanicela ukuba nize nezenu ipensil amaphepha enu ukulungiselela izibhalo ukuba ninqwenela ngolo hlobo kuya kulunga kakhulu.
And while you're getting to the 7th chapter of Acts,
ngoku ke ngelithuba nisafumana isahluko sesixhenxe sezenzo okokuqala
what
ukuphendula umbuzo okanye ukuqalisa ukuphendula lo mbuzo yintoni umoya oyingcwele.
There is nothing that will defeat Satan.
Akukho nto iyakuze imoyise uSathana. Akuzange kube khonto konke ehlabathini ekhe yaba nako ukumoyisa uSathana njengelizwi likaThixo.
Jesus used it in his great battle.
UYesu walisebenzisa kwidabi lakhe elikhulu wathi kubhaliwe.
And this morning while
kusasa nje xa bendiphulaphule kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kusasazo lwabonakala lufuna ukuxela ukuba indalo ivela nje kuthuthu oluye lwaphaphatheka lodibana nakwichiza lezichumisi elithile nakumachiza ambalwa omhlaba kwaza ke ukukhanya okufudumeleyo kwadala intsobi yobomi kwavela ubomi bubudenge obunjani obo ngelithuba imitha elanga iyakubulala naliphina ihlumelo lobomi.
Lay a germ out in the sun.
Beka ukhozo lobomi emitheni yelanga ilubulala ngokukhawuleza.
And there is no such thing.
Akukho nto ilolo hlobo ke. Koko uSathana uzama ukundibetha ngaloo nto. Waya emva kokuba ndithathe uRebecca wam omncinane ndimsa esikolweni kusasa nje. Kwaze kwathi endleleni ebuyayo ndaqalisa ukuvulela unomathotholo kwakhona. Ndaza ndacinga ukuba ndiza kufumana laa nto kwakhona ndasuka ndamvala.
And as I going on up the
ndaze ndathi xa ndiqhuba ndinyuka ngestrato uSathana wathi kum wathi uyazi ukuba le ndoda uyibiza ngokuba nguYesu yayiyindoda nje efanayo ngenye imini ngomhla wayo enjengoBilly Graham okanye uOral Roberts. Yayiyindoda nje abathi baqala ukufumana abantu abambalwa ukuba bayingqonge nokuthi yayiyindoda ebalulekileyo kwaze kwathi emva komzuzwana yabaluleka ngokungaphezulu yaze yaqalisa ukuba uba sisithixo kubo. Ngoku loo nto isasazeke kwihlabathi liphela njengokuba yafayo nje kuphelele apho. Ndacinga uleli njani ixoki. Ndaza ndajika njengokuba bendinqumla istrato iGraham.
I said Satan, you the star.
Ngathi Satana wena uthetha lento kwingqondo yam. Ndinqonela ukukubuza izinto zibe mbalwa.
Who was it that
yayingubani lo abaprofeti bamaHebhere babethetha ngaye ukuba uyakuza? Yayingubani uMesiya othanjisiweyo? Yayintoni leyo yayiphezu kwaloo madoda ambona kwangaphambili amchaza ubomi bakhe umawaka wakhe eminyaka phambi kokuba eze apha? Ubani lo wayixela loo nto kwangaphambili igama negama?
And when he comes
waze ke akufika bathi wabalelwa kubaphula imithetho waze wanjalo. Watyunyuzwa ngezixeko zethu waze wanjalo.
He made his grave with the rich.
Ingcwaba lakhe laba nosityebi. Kodwa iyakuvuka kwakhona ngomhla wesithathu waze wavuka. Waze wathembisa ngomoya oyingcwele ndibe ndinawo.
So you just might as well get away from it.
Ngoko usenokusuka nje umke kuloo nto ngenxa yokuba ibhaliwe elizwini kwaye lonke ilizwi liyinyaniso. Mnike nje ilizwi lilo elikwenzayo oko. Akanakumelana nelo lizwi ngokuba liphefumlelo. Masiqale ukufunda ngokuhlwanje kwisahluko sesixhenxe sencwadi yezenzo. Wathi ke umbingelelo omkhulu zinjalo na ezinto.
And he said, man and brother,
utheke yena madoda abazalwana nani bobaho phulaphulani. UThixo uzuku wabonakala kuba wethu uAbraham ekwela seMesopotami phambi kokuma kwakhe kwela kwaHaran.
And said unto him, get thee out of thy country.
Wathi kuye phuma kuwo umhlaba wakowenu nasemizalwaneni yakho uze emhlabeni endiya kubonisa wona.
Then came he out of the land of the
Chaldeans
and
dwelt in Haran.
And from thence, when his father was dead, he removed him
to this land where he now dwelt.
And he gave him none inheritance in it, yet he promised that he would give it to him for a possession.
As he had no
child, God spake on this wise, that his
children, wathi imbewu yakhe iya kuba ngabaphambukela emhlabeni wasemzini bayakuyenza amakhoboka bayiphathe kakubi iminyaka engamakhulu omane nohlanga olo ethe yangamakhoboka kulo ndiyakulugweba mna watsho uThixo yaye emveni kwezi zinto iyakuphuma indikhonze kule ndawo waza wamnika umnqophiso wolwaluko wathi yena ekuwo wazala uIsake wamalusa ngomhla wesibhozo waza noIsake wamenje njalo uYakobe waza noYakobe wabenje njalo umakhulu abalishumi elinababini.
Upon this place we wish to approach the subject which I think is the outstanding.
Phezu kwale ndawo ke sinqwenela ukuyingenisa inkongomaleyo ndicinga ukuba iye balulekileyo inkongoma yanamhlanje yokuba yintoni umoya oyingcwele.
What is it?
Uyintoni?
And now the reason I have taken these subject in line like this.
Kengoku isizathu sokuba ndibe ndithathe ezingongoma zalandelelana ngolu hlobo. Awunako ukuza wamkele umoya oyingcwele ngaphandle kokuba uwazi ukuba uyintoni na.
And you cannot receive it if you know.
Waye awunako ukwamkela ukuba awazi ukuba uyintoni na. Ngaphandle kokuba uyakholwa nokuba unawo na okanye hayi.
And then
waye awunako ukwazi ukuba unawo na okanye hayi ngaphandle kokuba uzazi iziqhamo ozizisayo.
So if you know what it is,
ngoko ukuba uyawazi ukuba uyintoni na nokuba uyakubani na nokuba senzo sini na osizisayo usakufika. Ngoko ke iyakuwazi usakuba ufikile. Ngoko ke iyakuyiphelisa imbambano.
Just like I was talking
kanye ngokuba bendithetha kumzalwana wethu uJeffries namhlanje waze wathi ndingathanda ukuba senkonzweni ngokuhlanje kodwa ndiyakubakho ngokuhlwa ngomso ebengazi ukuba inkonzo iyaqhubeka ngokuba sikhange siyazise kulapha kuphela. Abanye baba umzalwana uLeo nabanye babhalele izihlobo zethu ezithile bazixelela ezingaphandle kwedolophu walunga ngokuba besingenandawo.
Now I said, Brother Jeffries,
ngoku ndathi mzalwana uJeffries ukuba ubundithume ukuba ndiyihle ndiyokuvulela elinye iqula lakho leoli ndibe mna ndingazi into ngalo ngeliphandle ndingalidubulisa mhlawumbi ndisenokujika iqhosha elingelilo okanye ndiqalise injini engeyiyo. Kufanele ukuba ndazi ukuba yenziwa njani na phambi kokuba ndiyenze. Yiloo ndlela ke malunga nokwamkela umoya oyingcwele.
What you are coming to.
Ufanele wazi ukuba uzele ntoni na nokuba uya kuwamkela njani nokuba uyintoni na.
Now the first place.
Ngoku indawo yokuqala umoya oyingcwele wathenjiswa.
We could
singathatha ishumi leveki kwaye singaze sizitsiba nje iziphetho zale ngongoma yokuba uyintoni na umoya oyingcwele. Kodwa into yokuqala ndifuna kuyingena nje ngokupheleleyo ukuze ndinike isandlalelo ubusuku ngabunye ukuze ndibone ke ngobusuku obulandelayo ukuba kukho imibuzo ikhoyo na. Bangaphi apha abangeka wamkeli umoya oyingcwele babhaptizwa ngomoya oyingcwele? Phakamisani izandla zenu ninanaziyo ukuba anike nziwa njalo. Khangela nje izandla.
Now I want to talk on it as a whole.
Ngoku ndifuna ukuthetha ngawo ngomoya oyingcwele eluphawu ngokuba uluphawu.
We realize that all promises is given to us.
Siyakuqonda oko ukuba zonke izithembiso zinikezelwe kuthi nguye uAbraham owaye ngubawo wedinga.
Because God gave the promise to Abraham.
Ngokuba uThixo walibeka idinga kuAbraham nakwimbewu yakhe emva kwakhe.
The promise was made to Abraham and to
idinga liya kuAbraham nakwimbewu yakhe.
And this sign is to a covenant.
Olu phawu ke luya kubantu bomnqophiso.
Now there is a vast difference between just a Christian
ngoku kukho umahluko omkhulu phakathi komKristu nje nomKristu ozaliswe ngumoya oyingcwele. Ngoku siza kufumana oku sikukhupha esibhalweni sikubekeke kanye ngokuchanekileyo esibhalweni.
The first place there is a Christian.
Indawo yokuqala kukho umKristu obanga ukuba ungumKristu.
But if this Christian has not yet
kodwa ukuba lo mKristu akakazaliswa ngumoya oyingcwele usesenkqubeni kuphela yokuba ngumKristu yabona.
He is professed to believe it.
Ubanga ukuba uyawukholelwa usebenzela wona kodwa uThixo akakamniki lo moya womoya oyingcwele akakafikeleli kuloo njongo kaThixo yokuba uThixo abe uyamkele.
Because that
ngokuba ukuthi uThixo wenza umnqophiso noAbraham emva kokuba wambiza uAbraham nto leyo ingumzekelo wokubizwa kwekholwa namhlanje.
He called Abraham and Abraham moved out of his country.
Wambiza uAbraham noAbraham wafuduka kwilizwe lakowabo waya kuhlala kwilizwe lasemzini waya kuhlala phakathi kwabantu basemzini. Loo nto ke yayingumzekelo waxa uThixo ebiza indoda ukuba iyeke ukungcola kwayo iguquke ezonweni zayo.
He turns then from the crowd that he was in to live in a new.
Uyabajika baphume kwiqela ebebekulo uya kuphila neqela elitsha phakathi kwendidi ezintsha zabantu.
And then after God
ukuze emva kokuba uThixo wamfumanayo uAbraham ukuba uba ngothembekileyo kwidinga awalikwa nguThixo lokuba uya kuba nomntwana ukuze ngalo mntwana lonke ihlabathi lisikelelwe.
Then God confirmed his faith by giving him
waze uThixo walungqinela ukholo lwakhe ngokumnika umqondiso. Lo mqondiso ke yayilulwaluko.
And circumcision is a
ulwaluko ke lungumzekelo kamoya oyingcwele.
Just the very next
kanye kwivesi elandelayo yesahluko sigqiba usifunda ukuba ufuna ukuyibhala phantsi. Waze uStefano wathi kwivesi yamashumi amahlanu ananye,
ye stiff-necked uncircumcised,
nina bantliziyo zilukhuni bangalukileyo ngentliziyo nangendlebe nihleli nibambene nomoya oyingcwele njengabo oyihlo naninjalo.
Circumcision is a
ulwaluko lungumzekelo womoya oyingcwele.
And God gave Abraham the
uThixo ke wamnika uAbraham umqondiso wolwaluko emva kokuba emamkele uThixo kwidinga lakhe wahamba waya kungena kwilizwe lasemzini yabona.
It was a
lwalungumqondiso.
And all his children
baze bonke abantwana bakhe nembewu yakhe emva kwakhe kwafuneka ukuba ibe nawo lo mqondiso enyameni yawo ngokuba ungumahluko.
It was to separate them from all other peoples.
Wawungokubahlula kubo bonke abanye abantu uPawulo lwaluko.
And that's why
ilo nto ke uThixo ayisebenzisayo namhlanje.
It's the sign of circumcision of the heart. The Holy Spirit that makes God
uPawulo lwaluko lwenhliziyo umoya oyingcwele yilonto enza ibandla likaThixo libe libandla elahlukileyo kuzo zonke ezinye imfundiso inkolo namahlelo.
They're in all kinds of denominations.
Bakwindidi zonke zamahlelo kodwa nangoko bangabantu abakhethiweyo.
You let me talk.
Ukuba nje ndingathetha nomuntu imizuzu emibini ndingakuxelela ukuba umamkele na umoya oyingcwele okanye hayi ngokunjalo nawe ungenza njalo. Uyabahlula.
It's a mark, it's a sign.
Uluphawu ungumqondisi.
And the Holy Spirit
waye umoya oyingcwele ungumqondisi.
And it's any child that refused circumcision in the Old Testament.
Na uphina umntwana owayelwala ulwaluko kwiTestamente endala lona lwalusithunzi somoya oyingcwele wayenqanyulwa kubantu bakowabo.
He could not have fellowship with the rest of the congregation.
Wayengena kubana budlelane nebandla liphela ukuba wayale ukwaluzwa. Ngokufanisa oko nanamhlanje
a person that would refuse
umntu okwalayo ukwamkela ubhaptizo lukamoya oyingcwele akanako ukuba nobudlelane phakathi kwabo banaye umoya oyingcwele. Awunako nje ukuyenza loo nto. Ufanele ukuba ube lolo hlobo.
Like
njengokuba uye umama wayedla ngokuthi ngamaphuthi ahlathinye ngoko sisaxisa kudala eso kodwa sisinyani awunako ukubona amahobe namahlungulo ebambe ubudlelane izidlo zawo zahlukile imikhwa yawo yahlukile iminqwelo yawo yahlukile nantso ke indlela ekuyiyo ngehlabathi kunye nomkhristu
when you have been circumcised by the Holy Spirit which means
asele walusiwe ngomoya oyincwele lona luthetha ukusikwa kususwe inyama
circumcision could only be in
ulwaluko lwalubakho indoda kuphela
but if the woman was married to a man she was
kodwa ukuba umfazi wayetshatene endoda wayeyinxalenye yayo wayaluswe kunye nayo niyakukhumbula kuTimothi apho ithi phaya noko ke wosindiswa ngokuzala ukuba bathe bema elukholweni naseluthandweni nasebungcweleni benesidima ngoku ulwaluko niyazi ukuba kwathina kwaku usara wahleka esententeni emva kwakhe ngalaa myalezo wengelosi yakuthi Abraham ingazi ukuba wayengubani na ingwasemzini uphi umkakho usara yayisazi njani yona ukuba wayenenkosikazi njengokuba uyesu wathi njengokuba kwakunjalo ngemihla kaLothe kuya kuba njalo ekuzeni konyana womntu khumbula loo miqondiso ayizange yenziwe ezantsi esodom nasegomora ehlabathini phakathi kwabantu abangabenkolo koko yayisiya kwabanyuliweyo kwabakhutshiweyo noAbraham ke wayekhutshiwe kwaye igama ibandla lithetha abakhutshiweyo abakhethiweyo
like Abraham separated himself
njengokuba uAbraham wayezikhethile waza waluzwa
and then when Sarah laughed
waze kwathi uSarah kuhleka kwalo myalezo wengelosi uThixo ngewambulalayo kanye kulo ndawo
but he could not bother Sarah without bothering Abraham because
kodwa wayengenako ukumchukumisa uSarah ngaphandle kokuba achukumise uAbraham ngokuba babebanye yena wayenxalenye yendoda
you're no longer twain but one
anisebabini nibanye
so circumcision the holy
ngoko ulwaluko umoya oyincwele namhlanje walusa inhliziyo
and it's a sign
kwaye ungumqondiso umqondiso esiphiweyo
someone said the other day
omnye umuntu wathi ngenye imini ndiyayiphinda nje lento hayi njengesiqhulo ngokuba inyaniso kodwa ivakala njengesiqhulo
As I've often said,
njengokuba ndihlala ndisitsho le asiyo indawo yokuqhula kodwa kwakukho umjamani omncinane ngapha yakunqemelo wasentshona apho sasikhona okomzuzwana wamkela umoya oyingcwele waze wehla ngesitrato kwaye wayehamba umgama omncinane aze aphakamise izandla zakhe athethe ngelwimi wayeye abaleke aze axhume aze ke akhwaze wayesemsebenzini ke eqhubeka ngolo hlobo wathi umqeshi wakhe kuye yeyiphi le ndawo obuye kuyo ndiyazithanda ezo ndawo uthe waya kuzo wathi inokuba ubuhlile waya kutsho phakathi kwelaa qela
leemorwathi
ucinga ukuba baziimorkis wathi ngokuqinisekileyo bazizo
He said, "Well, praise the Lord for that."
Wathi ke mayibongwe inkosi ngaloo maqhosha zimorityisi.
And he said, "Do you know what?"
Waze wathi uyazi intoni? Imorityisi zidlala indima enkulu. Wathi ngokomzekelo inqwelo mafutha, ukuba ungakhupha zonke imorityisi kuyo, akukho nto unayo ngaphandle kobuvuvu nje.
So that's just about right.
Ngoko iphanze ibe inyani leyo.
You are so different. When the Holy Spirit comes on
ungwahluka empela xa umwe oyincwele ukuhlele kanga ngokuba ingqondo elihlabathi ayithandi baye bachasene nawe kwaye abafuni ubana nto yakwenza nawe ngokupheleleyo
you're born of another world
uzelwe lelinye ilizwe
you are just as
ungwasemzini kanga ngamashumi ezigidi zamatyeli wokuba ubuno kubanjalo ukuba ubuno kuya kwezona nginqi ezikude zamahlathi yaseAfrica
You're different.
Ungwahlukileyo akufika umoya oyingcwele.
And it's a sign.
Kwaye wona uluphawu. Uluphawu phakathi kwabantu.
Now.
Ngoku uthi wena. Ngoko umzalwana uBrenham. Kolwa Paulo lwaluko lwanikwa uAbraham.
That is true.
Inyaniso leyo.
Nakwimbewu
yakhe.
Yes. All right.
Kulungile ngoku sizakutyhila kumagalati isahluko sesithathu ivesi yamashumi amabini anethoba sibone indlela ekunokusichaphazela ngayo oku. Kumagalati isahluko sesithathu ivesi yamashumi amabini anethoba sibone nje ukuba ulwaluko lungamchaphazela njani na owentlanga. Ukuba sizintlanga nto leyo ngokuzalwa kwemveli sizizo. Ngoku kuqala ndifuna ukufunda ivesi yeshumi elinesithandathu. Enziwa ke kuye uAbraham amadinga nakuyo imbewu yakhe. UAbraham nembewu yakhe. Akathi nakuzo imbewu. Naluphi na uhlobo lwe athi oh ndizimbewu zikaAbraham nam? Hayi. Kodwa kwimbewu. Imbewu kaAbraham hayi nakuzo imbewu ngathi kuthetha ezininzi. Usuka ngathi uthetha nye. Athi nakuyo imbewu yakho nguKristu ke lowo. UKristu wayeyimbewu kaAbraham. Niyakholwa loo nto? Kulungile ngoku masifumane ivesi yamashumi amabini anesibhozo neyamashumi amabini anethoba. Akusekho myuda namgrike, akusekho khoboka nakhululekileyo, akusekho ndoda nangazana.
For we are all one in
Christ. Nonke nimntu mnye nikuKristu Yesu.
And if ye be Christ, then ye are Abraham's seed.
Ukuba ke ninani ngabaka Kristu, nimbewu kaAbraham ngoko nendlalifa ngokwedinga.
How do we take
Singena njani ekubeni imbewu kaAbraham?
By being in Christ.
Ngokuba kuKristu, sizeke sibe imbewu kaAbraham. Yayintoni ke imbewu kaAbraham njengokuba sinokuya kumaRoma isine nakwiindawo ezahlukeleyo. UAbraham akazange alamkele idinga ngeli thuba sele alusiwe ukubonisa ukuba ulwaluko lwalungumzekelo nje walamkela idinga phambi kokuba aluswe. Lwalungumzekelo ke wokunakanwa kokholo lwakhe awaba nalo ngaphambi kokuba aluswe. Ngoku xa sikuKristu siba yimbewu kaAbraham sibe ziindlalifa noKristu. Ngoko ke akukhathaliseki nokuba singobani na umyuda okanye intlanga. Kwaye imbewu kaAbraham, imbewu kaAbraham inokholo lukaAbraham omthatha uThixo elizwini lakhe kungakhathaliseki nokuba ikhangeleka ibubudenge kangakanani na, isenzo esingaqhelekanga kangakanani na, nokuba ikwenza ube ngoyedwa kangakanani na, uthabathe uThixo kwilizwi lakhe ngaphandle kwayo nantoni na. UAbraham ekumashumi asixhenxe nesihlanu eminyaka ubudala noSara ekumashumi amathandathu anesihlanu eminyaka bamthabatha uThixo elizwini lakhe bayibiza nantoni ayichasene nalo njengengekhoyo. Ucinga ukuba bacinga ntoni oogqirha bangaloo mhla? Ucinga ukuba bacinga ntoni abantu bakubona ixhego elinamashumi asixhenxe nesihlanu eminyaka lijikeleza lidumisa uThixo wayeza kuba nomntwana ngenkosikazi yakhe yona inamashumi amathandathu anesihlanu eminyaka malunga namashumi amabini anesihlanu eminyaka iyekile ukuya exesheni?
But you see, it makes you act funny.
Kodwa uyabona lukwenza wenze ngokungaqhelekekanga. Ukholo lukaAbraham. Kwaye xa walusiwe ngomoya oyingcwele wenza into enye kuwe. Ukwenza wenze izinto ongazange ucinge ukuba ungazenza. Ukwenza ukuba uthathe idinga likaThixo ukholwe kuThixo.
Now, it's also besides a promise.
Ngoku kwakhona ukoku ngaphandle kwedinga nophawu. Ukwalilo netywina. Ngoku ukuba uya kuya kunye nam kwabaseRoma. Okokuqala ndifuna ukuba uye kunye nam kumaefeso isahluko sesine ivesi yamashumi amathathu. Make sifunde apha ke okomzuzwana. Kumaefeso isahluko sesine ivesi yamashumi amathathu ithetha oku. Ngoku nakhe nabeva abantu abaninzi besithi izinto ezahlukileyo zingamatywina.
If you go into the church,
ukuba uya enkonzweni unalo itywina lenkonzo. Abanye abantu bathi ndikukugcina umhla othile, umhla wesabatha, loo nto ilityina likaThixo. Abanye babo bathi ukuba sibekwe kuludwe lwamalungu kwihlelo elithile sityinelwe ubukumkani bukaThixo. Ngoku iBhayibhile ithe malithi lonke ilizwi lomntu libe bubuxoki ke elikaThixo libe yinyaniso. Ngoku kuma Efeso sahluko sesini verse ashona mathathu ifunde ka ngoluhlobo.
And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed.
Ananjalo musani kumenza buhlungu umoya oyingcwele kaThixo. Enathi ngaye natywinwa naqiniselwa imini yenhlawulelo. Kuza kufuneka ndibele ukhuni kancinane koku ngoku ndikwandlali. Ngoku ninabazalwane bokuvumelekileyo nize nizole kancinane, yabona?
Did you notice how long that seal lasts?
Niqaphele ukuba elatywina lithatha ixesha lingakanani?
Not to the next revival.
Alihlali kude kube imvuselelo elandelayo. Kude kube ixesha elilandelayo ekuya kuthi kwenzeke into engeyiyo.
Until the day of the
Kude kube imini yentlawulelo yenu. Lithuba utywina lona elo.
Until the day of your redemption.
Kude kube imini yentlawulelo yakho. Usakube uhlangulwa unyuswa kunye noThixo. Lithuba elingako umoya ongcwele atywina lona. Ayikusuka kwimvuselelo kuya kwimvuselelo koko kusuka kwimnaphakade uye kwimnaphakade utywinwe ngomoya kaThixo. Yiloo nto ayiyo umoya oyingcwele, ulitywina likaThixo lapho afunyanwa khona. Ufumene inceba ebusweni bakhe kwaye uyakuthanda kwaye uyakholwa kuwe. Uye wabeka itywina lakhe phezu kwakho. Yintoni itywina? Nabani na?
Designates or means a finished work.
Kuba itywina lalatha okanye lithetha umsebenzi ogqityiweyo. Amen.
God has saved you, sanctified you.
UThixo ukusindisile, wakungcwalisa, wakuqoqa, wakwenzela inceba, wakutywina, ugqibile.
You're his product until the day of
uyimveliso yakhe kude kube imini yokuhlangulwa kwakho okutywiniweyo kwinto egqityiweyo.
What is the Holy Ghost? It's a sign.
Yintoni umoya oyingcwele? Ungumqondisi. Siza kufika kuloo nto emzuzwini ozayo omnye umyalezo. Ngumqondiso uPawulos awathetha ngawo, iilwimi zazingumqondiso kumakholwa okanye kwabangakholwayo. Ngoku qaphela, kodwa koku umoya oyingcwele ngumqondiso ndithetha kwaye umoya oyingcwele ulitywina. Ungumqondiso awathi uThixo wawunika abantwana bakhe abanyuliweyo. Ukuwala kukunqanyulwa umke kubantu.
And to receive it is to be finished with the world and all the things of the world.
Aye ukwamkela kuthetha kuba ugqibile ngehlabathi nazo zonke izinto zehlabathi nokuba imveliso athe uThixo wayibeka itywina lokupasiswa.
I used to work
ndandikhenda sebenza kwindlela yakwaloliwe apha ngaphandle kwa Harry Waterbury. Sasiye sihleke siyokulayisha imoto.
My brother Doc.
Umntakwethu uDoc lo wawumipha emva uncedisa ukulayisha imoto. Ayinqwelo mafutha ilayishwa uyangena kuloo moto umhloli ukuze ukuba uthe wafumana nantoni na eyekeyeke apho inokuthi iwe yaphuke okanye nantoni na enokutshabalalisa. Akasayi kuyityina loo nqwelo
until that car is so completely packed, until it's so
ide ibe loo moto ipakishwe ngokupheleleyo, ide ibe ipakishwe kakuhle kakhulu nangolungelelwano ukuze ukugungqa kohambo kungabi nakuyenzakalisa imveliso engaphakathi. Nango ke undonakele, asitywina kangako, sindyengelele kakhulu ngezinto. Uthi umhloli akufika ukuza kuhlola ubomi bakho ukuze abone ukuba uyekeyekanga nje nangezinto. Uyekeyeka kancinane ngobomi bomthandazo. Uyekeyeka kancinane ngomsindo. Uyekeyeka kancinane ngolwimi ngokuthetha ngabanye. Akanawuze ayityine loo moto. Imikhwa ethile emibi, izinto ezithile ezingcolileyo, ingqondo ethile esimilo esikrwada, akanakuyityina loo moto. Kodwa xa ethe wayifumana yonke into isendaweni yayo umhloli, ngoko ke uyayityina. Akukho mntu unokuzala ivule elo tywina ide ibe loo nqwelo ifikile kwindawo yayo ebityinelwe yona. Nantso ke musani ukubachukumisa abathanjiswa bam, ningabenzakalisa abaprofeti bam.
For I say unto you, it'd be better for you that a millstone was hanged at your neck and you were
found. Uba ndithi kuwe, ngekukulungele ukuba ugandwe litye lokusila entanyeni yakho, untywilisele enzulwini yolwandle, endaweni yokuba uzame ukukhubekisa okanye ukushukumisa noko amnye wabo bangabona abancinane batywiniweyo. Uyabona ukuba ithetha ukuthini na? Uyiloo nto ke umoya oyingcwele.
It's your assurance.
usisiqiniseko sakho ulukhuselo lwakho
it's your witness
ulingqina lakho ulitywina lakho
it's your sign that I'm having battle
ungumqondiso wakho wokuba ndisingisa ezulwini andikhathali nokuba usathana uthini na ndisingisa ezulwini
why he sealed me he gave it to me
ngoba wandityina wandinika wona wandityina la ebukumkanini bakhe ndisingisa ebuqaqawulini
Let the winds blow, let Satan do what he
wants. Ingabhudla imimoya, Satan angayenza into afuna kuyenza. UThixo sele nitywinele kude kube yimini yokuhlangulwa kwami. Amen. Uyilonto ke umoya oyingcwele.
Oh, you should want it.
Oh, umele ukufuna.
I couldn't go on without it.
Bendingeke ndihambe ngaphandle kwawo.
So much could be said.
Kuninzi kangako okunokuthethwa apho. Kodwa ndiqinisekile ukuba niyakwazi oko ndithetha ngako.
Now. Also let us turn to John 14 just for a minute.
Ngoku kananjalo masichile kuYohane sahluko sishumene sine umzuzu nje.
I just love the word. It's the
Ngiyalithanda mpela ilizwi liyinyaniso.
Now the spirit of God
Ngoku umoya kaThixo umoya oyingcwele uyintoni umoya oyingcwele?
It is the spirit of Christ in you.
Ungumoya kaKristu ungaphakathi kuwe ngoku phambi kokuba sifunde ndithanda ukhe ndiphawule ngamazwi ambalwa apha uyintoni umoya oyingcwele ulityina uyintoni umoya oyingcwele ungumqondiso uyintoni umoya oyingcwele ungumqondiso uyintoni umoya oyingcwele ngoku
it's a the spirit of Jesus Christ in
ungumoya kaYesu Kristu ungaphakathi kuwe yabona
A little while said Jesus that the world sees me no more.
Uyakuba mzuzwana watsho uYesu. Lize ihlabathi lingabisandibona. Kodwa ke nina niya kundibona. Ngokuba ndiyakuba nani ndibe kuni kude kube sekupheleni kwehlabathi. Umoya kaThixo ungaphakathi ebandleni lakhe. Usenzelwa ntoni? Wayenzela ntoni yena lonto? Oko kungena kancinane kwingongoma yangokuhlwa ngomso. Kodwa ke wakwenzela ntoni oko? Kwakutheni kuze akwenze? Kwakutheni kuze umoya oyingcwele? Yintoni awayizelayo? Wangenela ntoni kuwe? Wangenela ntoni kum? Yayikukuze aqhubele phambili imisebenzi kaThixo. Ndenza kuphela oko kukholekileyo kubawo wam. Andizanga kwenza intando yam koko intando kabawo owandithumayo. Kwaye ubawo wandithumayo unam. Kwaye njengokuba ubawo wam wandithumayo, ngoku njalo ndiyanithuma nani.
Oh,
bethu, ubawo wamthumayo wahamba engaphakathi kuye. Ubawo wathuma uYesu weza engaphakathi kuye. Wasebenza ngaye. uYesu wakuthumayo uhamba kunye nawe kwaye ungaphakathi kuwe. Kwaye lo moya wawuphila kuYesu Kristu owamenza ukuba asebenze enze ngendlela awenza ngayo uyakuba nolwazi olubanzi lokuba uyakwenza ntoni na xa ukuwe ngokuba obabomi abuna kuguquka uyakusuka kumzimba ukuya kumzimba kodwa abungeke uyitshintshe imoya yabo ngokuba abunguthixo ngoku kuYohane sahluko seshumi lesine masifunde kancinane nje siqale ngomqolo weshumi akukholwana ukuba mnandi kuye ubawo abeke ubawo ekum
The works
amazwi endiwathethayo mna kuni andiwathethe ephuma kum ubawo ke ohleli kum nguye oyenzayo imisebenzi le yicinge loo nto ngoku kholwani ndim ukuba mna ndikuye ubawo nokuba ubawo kum okanye ke kholwani kum ngenxa yayo imisebenzi leyo inene inene ndithi kuni lo ukholwayo kum imisebenzi endiyenzayo mna uya kuyenza naye yena nemikhulu kunale uya kuyenza ngokuba mna ndisiya kuye ubawo aniboni yabona indlela wakuthetha ngayo apho ngokuqaphela oku indlela yokuvela ngayo ndiza kufunda ndiqhubele phambilana siza kufunda sihle siye malunga nefesi yamashumi amabini nento enithena icela makhe sibone ndiyifumene ewe aha kulungile nento enithena icela igameni lam ndoyenza yona ukuze uyise azukuyise ngonyana ukuba nithena cela into ngegama lam ndoyenza mna ukuba niyandithanda igcineni imithetho yam mna ndiyakucela kubawo ngoku khangela aze aninike omnye umthetheleli ukuze ahlale nani ngona phakade umoya wenyaniso lo lingenako ihlabathi ukumamkela ngokuba lingamboni lingamazi nokumazi
you know him.
Amen.
For he dwelleth with you.
Inake ni amaz. Ngokuba uhleli nani. Kana njalo uya kuba kuni.
Who is that spirit?
Kubani lo moya ke ngoko.
What is the Holy Ghost?
Uyintoni umoya oyingcwele.
It's Christ in you.
Ungu Christ engaphakathi kuwe.
The Comforter.
Umthethele. Umoya oyingcwele lo.
And when the Comforter has come,
akuba efikile ke umthetheleni uyakwenza imisebenzi efanayo nale bendiyenza ngethuba umthetheleni ngaphakathi kum. Ndiyakuthandaza kubawo ukuze yena aninike lo mthetheleni. Niyamazi umthetheleni, ihlabathi alimazi, alinakuze libe nako, kodwa nina niyamazi ngokuba uhleli nani ngoku, nguyesu othethayo, kodwa uya kuba ngaphakathi kuni. Nantso ke ngumthetheleli ke lowo, uya kuba kuni.
I will not leave you comfortless.
And
you
gonna share any single time. Yes, I could. And he gogo umthethelele lo uChrist. Yilondo ayiyo umoya oyincwele. Ungu Christ.
Yet a little while and
isele lifutshane ixesha ukuze ihlabathi lingabisandibona. Ngeni nani andibona ngokuba ndizidla ubomi mna nani niyakudla ubomi. Oh, singaqhubha siye phambili naphambili. Kodwa manazi.
What is he? He's a seal.
Uyintoni? Ulitywina, ungumqondiso, ungumthetheleni. Yabona oko akuko konke, imbewu kaAbraham imhla ilifa. Ngoku masifumaniseka nanjalo ukuba yintoni ayiyo kwakho umthetheleni. Masiye kuYohane wokuqala, sahluke shumene standard verse yesixhenxe, sibone ukuba kanguyena umeli ngokunjalo. Niyazi ukuba yintoni nayigqwetha ukumela ematyaleni. Sinaye umeli, siyayazi lona.
1 John the
uYohane wokuqala isahlukile shumene standard yima umzuzwana uxolo uYohane ongcwele isahluko seshumene standard verse yesixhenxe uxolo ndicela uxolo kakhulu ngokuba ndithethe lonto ndifunde ngendlela engeyiyo kuyami ndafumana isahluko shumene standard verse yesixhenxe.
Nevertheless I tell you the truth. It is
noko ke mna ndixelela inyaniso kunelungele ukuba ndimke.
For if I go not away, the comforter.
Uba ndingemkanga umthetheleli akayikuza kuni.
But if I depart, I will send.
Kanti tende mka ndiyakumthumela kuni.
And when he is come,
efikileke uya kulohlwaya ihlabathi lidane ngenxa yesono nangenxa yobulungisa nangenxa yomgwebo.
Of sin because they believe.
Ngenxa yesono ngokuba bengakholwanga kum. Ngenxa yobulungisa ngokuba ndisiya kubawo izeni ngabisandibona. Ngenxa yomgwebo ngokuba umphathi welihlabathi egwetyiwe bethu ngoku ummeli ufumaneka kuYohane wokuqala isahluko sesibini verse yeshumi nesibini. Ngoku makhe sifunde loo ndawo umzuzu nje uYohane wokuqala isahluko sesibini verse yeshumi nesibini uxolo uYohane wokuqala isahluko sokuqala ivesi yesibini kulapho ndizibhale ngendlela engeyiyo apho uYohane wokuqala isahluko sesibini eyokuqala uya kwisibini.
My little children,
bantwana nabam, ndibhala ezi zinto ukuze ningoni.
And if any man sin, we have an advocate.
Ukuba kukhothe wona, sinomthetheleli kuye uyise, uYesu Kristu ilungisa.
Who is the advocate? Jesus Christ.
Ubani umthetheleli? KuYesu Kristu ilungisa.
And he is the propitiation for our sins.
Yena usisicama kushelo sezono zethu engesa zethu zodwa usiso nesehlabathi liphela. Yintoni umoya oyincwele? Ungumthetheleli. Wenza ntoni? Yintoni umthetheleli? Wenza ntoni yena? Uyathethelela.
It has mercy.
Unenceba yena uma esikhundleni sethu. Yena wenza izinto ongena kuzenza. Yena usisicama kushelo sezono zakho. Ububulungisa bakho, uyimpiliso yakho. Ububomi bakho. Uluvuko lwakho. Uyo yonke into yakho anayo uThixo. Ungumthetheleli. Indlela besinokukhe singene ngayo kwincukaca sizahlulahlule. Ezendlela ekuthi ngayo xa athi enze intethelelo ngenxa ungazi kwethu. Amanye amaxesha xa sinaye umoya oyingcwele sisuka sikhubeke kwinto ethile ngokungazi. Umoya oyingcwele ukho ukuze asithethelele. Ungumthetheleli wethu. Uma kwethu ungummeli wethu. Uma apho asicengele asizicengele ngokwethu ngokuba umoya oyingcwele okuthi uyacenga ngenxa yethu. Umoya oyingcwele wenza intethelelo ngamanye amaxesha ngamazwi ongena kuwaqonda aze yena asikhungele. Yiloo nto ayiyo umoya oyingcwele. Xa ndingena nakuyo nantoni na ndihamba njengomntwana omncinane, uhamba njengomfo omncinane. Thina sihamba kwihlabathi elimnyama elizele zintshaba, elizele sisono, elizele imigibe, elizele into yonke. Kuthi ho ndiyoyika ukuthabatha ubomi bobuKristu. Mna ndiyoyika ukwenza oku.
Don't be afraid.
Amen.
We have an advocate. Amen.
Musa ukoyika, sinaye umthetheleli. Amen.
Oh, he stands by us. He's in us.
Oh, yena uma ecaleni kwethu, ungaphakathi kwethu, kwaye wenza izincwino ngenxa yethu.
The Holy Spirit.
Umoya oyingcwele ngokuthe rhoqo. Uhlala esenza intethelelo ngenxa yethu. Ngalo lonke ixesha. Nguye ummeli wethu. Oh, indlela esimbulela ngayo uThixo ngaloo nto.
A seal. A sign.
Itywina. Umqondiso. Umoya wobomi. UThixo wasezulwini. Umthetheleli. Ubomi. Umthetheleli. Yintoni ayiyo? Oh, bethu. Singaqhuba siye phambili iyure ngeyure ngaloo nto. Ngoku siza kutshintsha umzuzu nje.
Now. We're going to ask now.
Ngoku siza kubuza. Ngoku.
Promise.
Wathenjiswa kuthi ngemihla yokugqibela lo mthetheleli ityina idinga nayonke into esithe sathetha malunga naye ngokuhlwanje nangamashumi amawaka aphindwe ngokungaphezulu wenziwa walidinga kuthi ngomhla wokugqibela. Babengazange babe nawo ngomhla wabo, babe netywina nje enyameni yabo njengomqondiso nophawu bekholwa ukuba uyeza. Baze ke bahamba ngesithunzi somthetho sona eso yayikukuba babesaluswa ngenyama.
Today we don't walk.
Namhlanje sihamba ngasithunzisa umthetho, sihamba ngamandla ovuko.
We walk by the power of the Spirit.
Sihamba ngamandla kamoya, yena ulutywena lenyaniso lethu, ummeli wenyaniso wethu, umthethelelo wenyaniso wethu, uPaul wethu lwenyaniso lokuba sizelwe ngokusuka ngasentla. Singabahlukileyo, abantu abangaqhelekanga, abenza ngendlela engaqhelekanga, bethabatha uThixo elizwini lakhe, beyibiza ngokuba engekho endleleni nantoni na enye. Ilizwi likaThixo linyanisileyo. Yho, bethu, nantso into ayiyo umoya oyingcwele. Niyawufuna? Andingeke ndithande ukuba nawo. Masibone ke ukuba wawuthenjisiwe na. Ngoku masiphindele emva kuIsaya, incwadi kaIsaya. Masifunde isahluko samashumi abini nesibhozo sikaIsaya. Ngoku siya kuIsaya isahluko samashumi abini nesibhozo kwaye siza kuqalisa malunga ne. Masithathe umqolo wesibhozo sibone ukuba wathini na uIsaya kumakhulu asixhenxe aneshumi elinesibini leminyaka phambi kokuba ufike. Zininzi izinto esinokuzithetha ngoku. Sibuyele emva kakhulu. Kodwa siza kuzama nje ukuqwalasela kanye apha sibone ukuba wawuthenjisiwe na kwibandla. Wawufanele ukuba ufike ngawuphi umhla? Ngemihla yokugqibela apho kuya kubakho ukonakala. Ngokukhumbula eli gama likwisininzi imihla kwimihla emibini yokugqibela kumawaka amabini eminyaka okugqibela. Ngoku ivesi yesibhozo. Uba zonke izithebe zisele ngumhlanzo oyintshontsho akukho ndawo ingenawo. Ungakhangela jikelele namhlanje ubone ukuba kunjalo. Khangela jikelele ubone ukuba sikho kulo mhla na. Zonke izithebe ngoba bayaya kwisidlosa ngokuhlwa senkosi. Into yokuqala ke emceni obonakalayo uthabatha iqhekeza elidala lesonka okanye iqebengwana ulaphule libe ngamasunzu wenze umthendeleko. Ngeli thuba loo nto ifanele ukwenziwa ngezandla zikamoya oyingcwele nesonka esingenagwele. UKristu akamdakanga engangcolanga ibe loo nto imele yena.
Another thing, they give it to people that drink, lie.
Enye into bawunika abantu abaselayo, bexoka, besiba, betshaya, behlafuna icuba woho. Nantoni na yenye, okoko nje bengamalungu ebandla. Makubele ukuba umntu uyawuthabatha xa isidla oku apha, uphefumla iziselela ugwetywa engawucaluli nje umzimba wenkosi. Ukuba akabuphile ubomi, makahambele kude kuwo. Kwaye kuba uthabathi oko kubonisa ukuba isazela sakho sinobutyala. Lo ungadliwa akanasabelo kum, watsho uYesu. Kodwa zonke izithebe zenkosi zibe sezizaliswe kukungcola. Akukho nendawo enye ecocekileyo. Phulaphula ukuba oko akungomfanekiswa namhlanje na. Uyakuyala bani na ukuba azi? Aqondise bani na udaba? Uyakuyala bani na ukuba azi?
Who can he make
aqondise bani na udaba?
Well, bless God, I'm.
Kulungile makabongwe uThixo. Ndingumpresbyteri, ndingumwisile, ndingumpentecoste, ndingumnazarene, ndingumpilgrim holiness.
That don't mean one thing to God.
Londo ayithethi nento enye kuThixo. Sesinye nje isithebe. Akondise bani na udaba. Hlobo luni lodaba. Ubuyisile, ububhaptisi, ubupresbyteri, ubupentecoste.
The doctrine of the Bible.
Imfundiso yeBhayibheli. Akondise bani na udaba.
How do you know when you got it?
Wazinjani xa ufumene? Siza kufika kulonto ngokuhlango lwesihlanu, yabona?
Who will I make known doctrine?
Aqondise bani na udaba?
I want.
Ngokukhangela.
Them that are weaned from the milk.
Abalunyulweyo emasini, abancothulweyo ebeleni. Intsana ezincinane zithi, kulungile ndiyaya enkonzweni. Umama wam wayengoweli bandla. Andinayo nento ichasene noko mzalwana othandekayo. Waye ndiyaqonda ukuba oku kuyashicilelwa.
That's all right.
Ilungile loo nto ukuba ngowenkonzo kamama. Kodwa phulaphula umama wayehamba kokunye ukukhanya, wena uhamba kokunye. Uluther wayehamba kokunye ukukhanya, uWesley uhamba kokunye. Uwesley wayehamba kokunye ukukhanya, iPentecost ihamba kokunye. Kodwa thina sihamba kwindawo yobuphakama kunoko namhlanje. Ukuba kukho esinye isizukulwana siya kuhamba kokungaphezulu kunathi. Phaya emva kwiintsuku zamandulo ngethuba le nto yayibanzi, ibanzi kakhulu. ULuther wafundisa ugwetyelo ngokholo. Loo nto iye ukwenzela nje ukuba abantu baphume kubuKatolika, bangene kubuProtestanti, ukungena ebudlelaneni ngelizwi. Ugwebelo ngokholo yayimo enkulu ebanzileyo. Abazange basukeke kuloo ndawo. Kwaza kwafika enye imvuselelo ebizwa ngokuba nguJohn Wesley. Yabashukumisa, yabasusa koko, yaziyalizisa ezantsi kungcwaliso, yashiya obulungileyo, obungcwele, ubomi, ukungcwaliswa ngelizwi likaThixo, kukunike uvuyo entliziyweni yakho. Oko ke kwashukumisa, kwasusa into eninzi yemfundiso yobuLuthera. Kwaze kwafika ubuPentecoste nobhaptizo lukamoya oyingcwele, bayicutha yayisihla kwakhona ngokwamkela umoya oyingcwele, injalo loo nto. Ke ngoku kwaqala ukushukuma kusihla. Kwaba zizipho nokubuyiselwa nomoya kaThixo ungenile enzalisekweni yemiqondiso nezimanga ingena ebandleni yaze yabuvuthulula ubuPentecoste. Yintoni na? Sisondele kakhulu ekubuyeni kwenkosi uYesu. Ude ube kwaloo moya ongaphakathi kuye uyasebenza ebandleni usenza kwa ezo zinto wazenzayo ngoku wayelapha emhlabeni. Ayizange ibe khona phi na ukusukela emva kwixesha labapostile kude kube leli xesha. Ngoba yabona ibanzi iye icutheka icutheka icutheka. Yintoni na? Kanye njengesandla sakho siza esithunzini, isithunzi, isithunzi, isithunzi. Kodwa yintoni na? Ngumfanekiselo. Wayeyintoni uLuther? Sisithunzi sikaKristu. Wayeyintoni uWesley? Sisithunzi sikaKristu. Khangela isigaba sikaBilly Sunday sasandula ukuphela. Ngenye imini uGqirha Whitney omdala wakhe wafundisa kanye kule pulpit ongokugqibela weqela lakudala wabhubha imalunga namashumi alithoba, ndiyaqikelela. UBilly Sunday wayengumvuseleli kumabandla wayekho ngegama ngomhla wakhe. Wayengathethelile, wayesimaphaya kwaze. Nina nonke mawisile ziwiseni phantsi abashumayeli nento yonke. Nina nonke mabhaptisi ziwiseni phantsi, nina mapresbyteri. Wayengathetheleli, wayengubilly Graham womhla wakhe. Qaphela, kwaze ke kwangexesha elinye apha amabandla akho ngegama ayenemvuselelo yawo. Kwenzeka ntoni? I-full gospel yayinemvuselelo. Kwavela abazalwana bakwaBoswell, uSmith Wigglesworth, noGqirha Price, uEmmy McPherson, bonke abo. Khangela uSmith Wigglesworth wabhubha ngobunye ubusuku, uGqirha Price wafa ngentsasa elandelayo kwisithuma sabashumi abini anesine eyure ndasele ndisentsimini. Ngoku isiphelo sam siyeza. Khangela andiseva kakhulu ngoBilly Graham, andiseva kakhulu ngoOral Roberts. Ndiyazibona iinkonzo zam zisiba mfiliba. Yintoni undonakele? Sisekupheleni, sesinye isigaba. Angena njani uBilly Sunday nabanye abo? Angena kanye emva kwemvuselelo enkulu kaMoody. Wangena nini uMoody? Kanye emva kwemvuselelo kaKnox. Wangena nini uKnox? Kanye emva kwemvuselelo kaFinney. UFinney emva koCalvin, uCalvin emva ngoko uWesley, noWesley emva koLuther. Yehla isiza njalo kuso sonke isigaba. Nje ukuba iphela enye imvuselelo uThixo wavelisa enye wakhupha ukukhanya okuthe chatha ihlala iqhubeka ngolo hlobo. Ngoku sisekupheleni kweli xesha. Indoda nganye ijonge ekupheleni kokujika kwayo ukuza kukaKristu. Kodwa kuninzi ababemele kukulindela ukubuyela kwamaJuda, izikhanyiso esesibhakabhakeni ezingaziwayo zonke izinto esizibonayo namhlanje. Kodwa sisekupheleni, silapha ngoku. Babesazi ukuba ibandla limelwe kukwamkela amandla aya kusebenza ebandleni kwa imisebenzi kaKristu. Ngokuba njengokuba isithunzi sisiya sisiba nzulu, ngokuba nzulu siya sibonakalalisa ngakumbi. Thabatha umthunzi. Xa umgama kunomthunzi, sincinane sibonakaliso somthunzi osibonayo. emva komzuzwana umthunzi uyawusondela ngokusondela uthe umthi nomthunzi ube into enye ngoku umoya kathixo usebenze phantsi kogwebelo phantsi koluther ungcwaliso phantsi kowesley ubhaptizo lukamoya uyingcwele phantsi kobupentekosta nanku ke ngomhla wokugqibela usebenza imisebenzi eminye nale wayenzayo ngethuba wokukristu yintoni na ibandla nokristu libe yinto enye nje kuba badibane kunye ikhonko lokugqibela liyakucanda isibhakabhaka likhwaza liyakunyuka uwesley uluther nabo bonke abanye balaa mihla yakudala okuqala uya kuba ngokugqibela okugqibela abe ngokuqala lubekho ke uvuko zekupheleni kwexesha phulaphula nantso into eyenziwa ngumoya oyingcwele umoya oyingcwele ngogwebelo yabona sisithunzi nje esicekeceke sawo umoya oyingcwele ngongcwaliso sisithunzi esinobunzulu obuthe chatha sawo umoya oyingcwele ngobhaptizo lwawo sisithunzi esinzulu ngokungaphezulu ngoku umoya oyingcwele ngokubuyiselwa kobuntu bawo bulapha usenza imiqondiso nezimanga njengoba azenzayo ekuqaleni usuko uza kundibiza ngokuba ndingumkangeleko ongcwele nakanjani na usenokuqala ngoku phulaphulani bazalwana phulaphulani oku zonke izithebe zizele ngumhlanzo akukho ndawo icocekileyo uya kuyala bani na ukuba azi aqondise bani na imfundiso abalunyulweyo emasini abancothulweyo ebeleni hayi intsana ezincinane iintsana zamapresbital iintsana zamawisini iintsana zabakwamoya iintsana zamaluthere iintsana zamanazarini ufuna umntu othandayo ukumka amabeleni azokudla inyama eqinileyo kuba umthetho uza phezu komthetho umthetho phezu komthetho ummiselo phezu kommiselo intwana apha intwana phaya inene uyakuthetha ngentetho ethindithana ngalulumbi kwaba bantu watshoyo kubo ukuthi nantsi indawo yokuphumla phumzane abatyhafileyo nantsi indawo yokunyamnyeka basuka abavuma umoya oyingcwele ukuba okwayisiyo indlela awezangayo ngomhla wepentekoste profeta kumakhulu esixengxaneshumi elinesibini leminyaka phambi kokuba uze nanku usiza ngomhla wepentekoste wenza ngokuchanekileyo ngolo hlobo omnye umntu wathi ukugcina umhla wesabatha andali mhlawumbi ndithathe lula nenkonzo kabani na okanye unqulo kodwa wathi umhla wesabatha isabatha kathixo elusuku lokuphumla nalo usuku lokuphumla naku ukuphumla watsho ukuze nenze abadiniweyo baphumle naku amen uyakuba ngumthetho phezu komthetho ummiselo phezu kommiselo naku ukuphumla yintoni umoya oyingcwele luphumlo oh
come unto me all ye that labor and are heavy laden
izani kumnonke ninanibulalekayo nisindwayo ngumthwalo ndandiya kuninika ukuphumla uyintoni yena ngulowo ungenayo kuwe akunika ukuxolo umqondiso wakho umthetheleli wakho uthuthuzelwe ekuphumlweni utywiniwe uziva njani ungumqondiso ihlabathi linento eliyaziyo enzekileyo kuwe uyintoni ngumthetheleli uyintoni ulityina usekuphumleni unaye ungummeli ukuba wena kukho into ethile enzekayo kuwe kukho into ethile ephaya eyakukwenzela intethelelo ngokukhawuleza yabona kukwenzela
intethelelongumoya
kathixo ophila ebandleni waprofetha ngokuchanekileyo kanye ukuba uya kuba yintoni na kufika uya kuba nolungapheliyo uphumlo lona phakathi uthixo walenza ihlabathi umoya eberisa ahluko sesine uthixo walenza ihlabathi waze waphumla ngomhla wesixhenxe injalo lona ngomhla wesibhozo ubuyela kanye kwasekuqaleni phantsi lowo wawunika amajuda ukuze ibe ngumqondiso esenzela isigaba esithile sexesha injalo loo nto kodwa bayahamba bayokuphumla imini enye babuyele ngosuku lokuqala lweveki baqalise ekuqaleni kwakhona ngokutsha baqalise asikuko oko kuphumla awayithetha ngako uthixo wathi uthixo akwenza ihlabathi ngeentsuku ezintandathu wathi akuya kuphumla waphumla ukususela ngoko kuya phambili injalo loo nto iphelele apho akazange abuye kwakhona ngomhla wesibhozo wazokuqalisa kwakhona yayisisithunzi nje kuphela ngoku loo nto yayingumzekelo njengenyanga kwilanga kodwa lithi ilanga lakuphuma asisayiswele nganto inyanga kwakhona ngoku uqaphela oku ow kwisityhilelo sahluko se-11 umfazi onenyanga phantsi kweenyawo zakhe nelanga entlokweni yakhe ow singangena kuyo yonke ibhayibhile ukusukela esicikweni ukuya esicikweni sinibonise yabona kodwa yayintoni leyo ngethiwa ibhayibhile kumahebhere esahluko sesine yathi ukuba uyesu wayebanikile umhla wophumlo ngebengabuyanga kamva athethe ngawo ke wathetha ngemini yokuphumla nguphi lo mhla wayethetha ngawo uphumlo
come unto me all
yizani kumnonke ninanibolalekayo nisindwayo ngumthwalo ndandiyakuninika kuphumla Mateyu isahluko seshumeli nanye ivesi yamashumi amabini anesibini khangela ngoko sikufumana sakuza kuyehova kuba lowo atshilo amaHebheru isahluko sesine lowo ungenileyo ekuphumleni kukayesu uphumle kwimisebenzi yakhe yasemhlabeni njengokuba wenzayo uthixo kweyakhe wathi akwenza ihlabathi akaphinde abuyele kwakuloo nto kwakhona ixesha lingakanani lixesha lingakanani utywine ngomoya oyingcwele kude kube yimini yakho entlawulelo nalo ke olo phumlo ukuzola ummeli itywina umkhululi o ngiziva ndibuvuseleleka okanye ndiziva ndibusikeleleka o ingaba uthengiswe kuthi mzana uBranham ingaba uqondakalalisiwe ibhayibhile kulungile masiye kuyoweli sifumanise oko uyoweli wakuthethayo ngawo
How thankful I am for the
Indlela inombulelo ngayo ngelizwi likaThixo lisikelelekileyo. Niyalithanda? Ndicinga ukuba kubabe kungekho ngenxa yelizwi. Andazi kubabe siya kumaphina.
All right. We're Joel now. We're going to Joel, the second chapter of Joel.
Kulungile. Sikuyoweli ngoku. Siya kuyoweli isahluko sesibini sikaYoweli. Siza kuqalisa ngomqolo wamashumi amabini anesibhozo. Uyoweli isahluko sesibini verse 28. Umakhulu asibhozo eminyaka phambi kokuza kukaKristu umprofete kumoya ngokuphulaphula. Uyakuthi emveni kokuba njalo ndithulule umoya wam phezu kwenyama yonke.
Your sons and your daughters shall prophesy.
Baprofete unyana benu nentombi zenu. Amadoda enu amakhulu aphuphe amaphupho. Amadoda enu abone imibono.
And also upon my servants and upon my handmaids will I pour out in these days.
Wana phezu kwabakhonzi na phezu kwabakhonzana bam. Ndomthula umoya wami ngalomihla. Ndomthula umoya wami ngalomihla.
And I will show wonders in
Ngiyakwenza izimanga izulwini nasehlabathini igazi nomlilo nemiqulu yomsi. Ilanga liyakusuka libe mnyama nenyanga ibe ligazi phambi kokuba ifike imini kaYehova leyo inkulu yoyikekayo.
And it shall come to pass.
Bathi bonke abasuku babe linqola igama likaYehova basinde. Leyo ke yi intoni uYoweli niqaphele kwizenzo sahluko sesibini uPetros wathabatha kwale vesi inye. Wathi madoda akwaSirayeli wavena amazwi am aba banxilile abatywiniweyo bathuthuzelwa abaqhelekanga bangabantu abaphawulweyo. Abanxilile njengokuba nicinga izenzo sahluko sesibini iselilixala esithathu lemini nje kodwa oku koko kwathethwayo ngoyoweli umprofeti esithi uyakuthi ngemihla yokugqibela ndiwuthulule umoya wam phezu kwayo yonke inyama yintoni leyo yintoni umoya oyingcwele kulungile ngoku masiqaphele kwakhona uthenjiswe kumakholwa nantso into oyiyo ngoku lo moya oyingcwele sifumanisa ukuba uyintoni na umzuzu nje ingaba uthenjiswe kubani na kumakholwa ngoku masiye kuluka isahluko samashumi amabini anesine sikaluka phulaphula oko uyesu wakuthethayo kumazwi wakhe okugqibela phambi kokuba lishiye ihlabathi uluka isahluko samashumi amabini anesine ninake nikucholachola oku ngoku ningaphawula apho phantsi ndize nikufundisise ngomso xa nethuba elihle chatha ngoku uluka isahluko samashumi amabini anesine ivesi yamashumi amabini anethoba phulaphula uyesu ethetha ekupheleni ngethuba wayenyukela ekuqaqawuleni unyuko nangamazwi awathethayo kubadisipile bakhe ndithumela idinga likabawo kuni eliphi idinga itywina umqondiso umthetheleli nazo zonke izinto ndithethe ngazo ngokuphindwe ngamawaka ngokungaphezulu ndithumela idinga likabawo wam kuni eliphi idinga eli uIsaya wathi liza kuza uya kuthetha ngentetho ethinthana ngolwimi lumbi kwaba bantu ndiyakuthumela phezu kwenu oko kuphumla ndiyakuthumela oko uYoweli wathetha ngako ukuba kuya kuthi ngemihla ugqibela utsho uThixo ndiwuthulule umoya wam phezu kwenu owu ndiyakuthumela kuni ndenze zonke izizwe bonke abantu kuqala eYerusalemu ndiyakuyingenisa imbewu kaAbraham phantsi kwalo mnqophiso ndiyakubatywina bonke ngabanye yabona ndiyakuthumela umoya wam
upon you but tarry
ndiyakuthumela idinga likabawo kuni kodwa lindani kuthetha ukuthi lindani kwisixeko iYerusalemu nide nambathiswe amandla aphuma enyangweni
What is the Holy Ghost then? Power.
Yintoni umoya oyingcwele ngoko? Ngamandla aphuma enyangweni.
Not power from the bishop.
Hayi amandla avela kubishop. Hayi amandla avela enkonzweni. Kodwa amandla aphuma enyangweni. Eza njani lo mandla? Ngokuthi ujoyine inkonzo. Ndiyanimema ukuba ndenze oko. Nithi inyaniso leyo. Ngokuba ujoyine inkonzo, ubambane isandla nomshumayeli. Hayi mhlekazi. Ngoku ukuni makatolika ukuthi gqi ulwimi lwakho uthabathe mthendelo kokuqala. Hayi mhlekazi. Eza njani ke wona amandla aphuma enyangweni? Masifunde sibhekele phambilana. Masiye kwizenzo sahluko sokuqala vesi yesibhozo. Bayahlanganisana ngoku. Ngoku babethetha ngoYesu apha xa babehlanganisene. Sebemisele omnye ukuba athabathe indawo kaYuda. Izenzo sahluko sokuqala ivesi yesibhozo. Niyakwamkela ke amandla akubona ukuba umoya oyingcwele uhlile phezu kwenu. Yintoni? Nibe ngamalungu omnquba kaBrenham? Hayi. Nibe ngamalungu enkonzo yasewisile, inkonzo yamakatolika, amapresbyteri, akunjalo ebhayibhileni. Yimfundiso eyenziwe ngabantu leyo. Ngoko niyakwamkela amandla emva kokuba nibe ngabashumayeli? Hayi mhlekazi. Niyakwamkela amandla ekube nithena nesidanga seBachelor of Art? Hayi mhlekazi. Niyakwa amandla yakufika emva kweDT? Hayi mhlekazi. Niyakwamkela amandla emva kokuba nibhaptizwe emanzini? Hayi mhlekazi. Niyakwamkela amandla emva kokuba nithabathe umtshelo wokuqala? Hayi mhlekazi. Yabona, yinto eyenziwe ngabantu yonke leyo. Pulapula kuba yathini na iBhayibhile? Into eyathethwa nguYesu. Niyakwamkela ke amandla akubona ukuba umoya oyingcwele uhlile phezu kwenu. Yintoni umoya oyingcwele? Ngamandla. Ukuze emva koku nibe ngamangqina. Nina nilishumi elinesibini kuphela. Niyakuba ngamangqina eYerusalemu. Niyakuba ngamangqina am kokubini eYerusalemu nakwela kwaYuda eSamariya kude kuse nasekupheleni komhlaba.
Which has never been reached yet.
Apho ungekafikelelwa kwangoku. Wathi akuzithetha izinto, akuba izithethe izinto, wakubona ukuba bamkhangele, wenyusa wasiwa phezulu, laza ilifu lamamkela, waya kusithela kubo. Ngoku tyhila kanye ngaphaya kwephepha, zikhangele ezi profeto zisenzeka. Uthi wakubona ukuba umhla wePentecoste uzalisekile, baye bemxhelo omnye bonke ndaweni. Waze kwathi ngequbuliso umlungiselelo wangena wa ndiphumile emgcini apho andiphumanga. Kwathi ngequbuliso umbingelelo wangena esibingelelweni. Hayi. Kwathi ngequbuliso kwafika isandi. Hayi ukholo lokuzenzisa. Sasikho isandi. Umlungiselelo wayesondela emnyango. Umbingelelo wayenomthendeleyo bephuma kwindawo engcwele. Hayi, akukho nanye into enjalo. Wafika isandi siphuma ezulwini. Hayi, ukushiqiza kwenyawo. Wafika isandi siphuma ezulwini sinjengomoya ovuthuza ngamandla.
And it filled all the house where they were sitting.
Awa kuyo yonke indlu abehleli kuyo. Intoni umoya oyingcwele? Nako apho bafumana khona amandla. Nako apho bemelwe kulinda khona. Nansi into yenzekayo ukuba benze njalo. Konke kwakuprofetiwe kususela kuGenesis ukunyuka ukusuka kuAbraham kuza ukuba uyakuza nokuba uyakuza kanjani na neziphumo eziyakuza.
What is it? Promise to the church.
Uyintoni lidinga kuibandla kumakholwa. Wayizalisa indlu abehleli kuyo. Wabonakala ke kubo ilwimi ezabekayo ngathi zezomlilo lwa-olo lwahlala phezu kwabo ngabanye. Bazaliswa bonke ngumoya oyingcwele baqala ukuthetha ngalwimi izimbi njengokuba umoya wayebanika ukuba bathethe baphimisele. Ngoku sizawufika kuloo nto ngokuhlwango lwesihlanu. Siza kuyeka kuloo ndawo, yabona? Unjani ke wona? Ulidinga kwibandla, ulidinga ngokupheleleyo. Kulungile. Ngoku sakufumanisa emva kokuba babezalisiwe batyunelwa ixesha elingakanani? Bangaphi apha abanawo umoya oyingcwele? Masibone izandla zenu. Baninzi abanomoya oyingcwele kunabangenawo. Sifuna ukuba ube ngomnye wethu umzalwane dade. Wakuba uqonda ukuba uyintoni na? Ungumoya kaThixo uhleli ngaphakathi kuwe uze wenze imisebenzi kaThixo. Wathi uThixo akuthumela nakuphina komoya wakhe, nakuphina kubakhonzi bakhe, nakuphina kubaprofeti bakhe, nakuphina kubafundisi bakhe, nakuphina kubapostile bakhe, baliwa lihlabathi. Abalelwa ekubeni baphambene kuso sonke isigaba esathi sabakho. Nangoku Paulus wayemi phambi kwaAgripa wathi ngendlela ekuthiwa yengena ngqondo yintoni ungabina ngqondo yimpambano
in the way that they call crazy a bunch of nuts
ngendlela ekuthiwa yengena ngqondo iqhela leziyiba imortisi yiloo ndlela endimnqula ngayo uThixo ubawo ndiyavuya kakhulu ukuba ndithi ndingomnye wabo ewemhlekazi injalo loo nto ndiyavuya ukuba ndithi ndingomnye wabo ngoku emva kokuba lo moya ingcwele wabahlelayo wabenza ukuba babe neentliziyo ezinothando yade yonke into eyobudlelane ingaba kunjalo obunjani ubudlelane yalicula elo culo ngamanye amaxesha obunjani ubudlelane lolunjani uviyo lungcwele lulo olo babengakhathali nokuba ilanga liyakhanyana okanye alikhanye abazange bacele umandlalo ontyatyambo zokulala ngoku ndiyakwamkela umoya oyingcwele bathi abantu abathile kum mnumzana uBrenham uba uyawundiqinisekisa ukuba ndiya kuba ngusosigidi ukuba uyawundiqinisekisa ukuba ndiyakufumana amaqula eoli ukuba ndiyakufumana imigodi yegolide ukuba yabona abantu bayayifundisa loo nto babeke bafundisa ubuxoki uThixo akathembisanga ngezo zinto ukuba umntu uthe wamamkela umoya oyingcwele kakhathali nokuba uyasigqibela na isonka sakhe okanye hayi ayenzi mahluko kuye loo nto usidalwa esisingise ezulwini akangeke akanamaqhina angawo lapha ngokupheleleyo mdlalo loo nto akakhathali makwenzeke makumke nokuba yintoni na bangagxeka bahlekise ulahlekelo ludumo lwakho ukhathala yintoni usendleleni yakho esinga ebuqaqawulini halleluya amehlo akho amiliselwe kukristu kwaye uyahamba awukhathali noba lithini na ihlabathi nantso into ayiyo umoya oyingcwele ungamandla ulityina ungumthetheleli ungummeli ulukuphawu owubedu usisiqinisekiso sokuba uThixo ukwamkela lingakanani ixesha endilithathileyo ndinemizuzu nje isibhozo esaseleyo kulungile mandi ndinezibhalo ezininzi apha andiqondi ukuba ndingazifaka kodwa siza kuzama ngoko sinako ngoku emva kokuba umntu ezaliswe ngumoya oyingcwele ingaba ungenzeka ukuba kubekho intshutshiso nezinto eziya kumbanga ukuba abuyele emva ngoku akasayi kulahlekelwa usenguye unyana kathixo uya kuhlala enguye ngokuba utywine ixesha elingakanani kunjalo yinto eyathethwa ibhayibhile ngoku emva kokuba badisipile babebethiwe babephoxiwe kwahlekiswa ngabo nayonke enye into babecinga ukuba lixesha lokuba bubuyele emva komzuzwana masityhile kuku izenzo sahluko sesine sibone ukuba bathi kwenzeka ntoni na ngoku oku kuza kuni bantu selene nawo izenzo isahluko sesine ngoku upetros noyohane babebethiwe bafakwa entolongweni ngenxa yempiliso ngenxa yokubamba inkonzo yempiliso phaya ngaphandle kwisango lecawa bangaphi abayaziyo loo nto kwakho indoda eyayingqenqe apho isisikhwala ezinyaweni zayo isithuba samashumi-amane eminyaka yathi ke yayiphakamisa indebe yayo kuze kufakwe into kwindebe yayo isenzela ukudla upetros wabonisa ukuba wayengumshumayelo ozaliswe ngumoya oyingcwele wayengenayo kwamali wathi igolde nesilivere andinayo yabona wayengakhathali yiloo nto kodwa wayesidalwa esisingise ezulwini indlela endinqwena ngayo ukuba sibebe sinexesha lokuhlala kancinane apho yabona wayesisingise ezulwini wayethuthuzelekile wayenawo umoya wayenawo kwamandla wahamba wathi igolde nesilivere nayo kodwa oko ndinako ndikunika kona ngokungathandabuzekiyo laa ndoda yathi unantoni mhlekazi ndinokholo ndinento entliziyweni yam eyaqala kwiintsuku ezilishumi ezadlulileyo ndandisegumbini eliphezulu phaya kwaze kwathi ngequbulisa onke amadinga kathixo awenzayo ndandihambe naye uyesu kristu iminyaka emithathu enesiqingatha ndaloba kunye naye ndaye kulobeni intlanzi ndazenza zonke ezinto ezahlukileyo kwaye ndambona ephilisa abagulayo wayehleli endixelela uba ukum kodwa ndakuba ndimkile uya kungena kuni ngoko ndandingayiqondi loo nto kodwa ke wathi ngoku andinilindelanga ukuba niyiqonde loo nto aziqondwa ezi zinto ziyafunywana nje andikayiqondi nam uze ke ungandixeleli ukuba uyayiqonda ngokuba awenzi njalo yabona ngoko andinako ukuyiqonda andinakuyicacisa kodwa inye into endiyaziyo ndinawo ke uthi awukho ngokwenzululwazi ngokuqinisekileyo unjalo kangela umbane wathi uBenjamin Franklin akuwubamba wathi ndiwufumene wayengazi uba yintoni naleyo ayifumeneyo kodwa wayewufumene kwaye ndifuna umntu othile ngokuhlwanje akhandixelele ukuba yintoni na umbane abakawazi into yiyo kodwa sinawo amen injalo loo nto akukho mntu waziyo umbane ukuba yintoni na bangawasebenzisa amandla amanzi akhanyise bawenze avuthe bawenze asebenze kodwa uveliswa zii-generator amacaba amabini abaleka kunye ngolo hlobo avelisa loo nto yiloo nto kuphela abayaziyo uyakukhupha ukukhanya kwaye unamandla kuwo loo nto ke ifana nomoya kathixo xa uthi wafumana icala elinye elinguwe nelinye icala elinguthixo uze wenze abaleke kunye ngolo hlobo oko kuya kwenzela into njalo kuya kunika ukukhanya kuya kunika amandla awazi uba uyinto na ungena kuze wazi uba uyinto na kodwa uyazi xa unawo yiloo nto kuphela iqinisekileyo kwaye ungowakho ungowakho usisiqiniseko kunjalo kubonisa ntoni okuya kukhanya naso siqiniseko sikukukhanya ngoku qaphela oku ngoku awazi ukuba uyintoni na kodwa aba bafo bathi kulungile babethetha into enye babeyazi siyazi ukuba abafundanga ezinye zeziyiba imortiso uyabona njengokuba umjamani omncinane wathi wayesiswa yabona wathi babengabangazinto bengafundanga kodwa babekhe bakunye naye loo mlobi laa mkhweli uphaya ezantsi ubizwa ngokuba nguyesu yandixelela ngokuba benza kwaizinto ezinye nazenzayo uyiloo nto umoya ingcwele unguyesu engaphakathi kumlobi ongazinto umkhweli okanye nantoni na umshumayelo ongazinto nokuba yintoni na ngumntu ofuna kungabi nalwazi kwizinto zehlabathi avumele uyesu angene kuye umoya kathixo ityywina umthetheleni akakhathali ngaludumo inye into ayifunayo nguthixo wathi uthixo xa wayebeke ngolungelelwano wathi nonke ninabalevi ndinibizile ndanikhupha ndanenza ababingeleli nani nonke abazalwana abanye izizwe ezili-11 ne ezinye izizwe ezili-11 xhebe ziya kunihlawula isishumi xa uthe wafumana izitya ezilithoba zamaapile uze ugalele sibe sinye kumlevi xa uqhuba izimvu zakho ziphumele apha eholweni uze uthabathe imvu yeshumi andikhathali nokuba ilitakane na okanye enkulu etyebileyo okanye ebhityileyo leyo iyeyomlevi ngoku balevi nakukufumana konke oku nize nani nikhuphe isishumi nani siye enkosini nize nenze umnikelo wezikhwebu umnikelo wesivuno iindidi ezahlukeneyo zeminikelo nikhuphe isishumi enkosini wathi moses esakho isabelo ndim esakho howu bethu wathi ndisabelo sakho esanelisayo antso into ayiyo umoya ingcwele kwibandla namhlanje igolide nesilivera ndinayo kodwa ndinaso isabelo esanelisayo halleluya imfundo kunzima nokuba ndifunde le ncwadi kodwa ndinaso isabelo esanelisayo kulungile oko isidanga sobugqirha ndinaso i-PhD okanye i-LD okanye nantoni nayenye kodwa inye into endinayo isabelo esanelisayo nantso eyona ndawo ndiyifunayo nantso eyona ndawo uthixo afuna ukuba ube nayo zilahle zonke ezinye ezizinto ezidala lonke udumo nayo yonke enye ukuze uphume ufumane isabelo sikathixo esanelisayo uba into onayo eli hlabathi uza kuyishiya apha xa umka uba unaso esabelo sanelisayo siya kukuthabatha sikunyuse ngokuqinisekileyo sisoloko sithabatha i-inshorensi namhlanje ukuze siyinike umngcwabi masifune isabelo esanelisayo sikathixo size sisinike umvusi endaweni yomngcwabi ziyasebenza zombini ngoku masibone bakukhululwa baya kwabanye babo hayi ukubuyela kubabingeleli yabona loo nto yayibonisa ukuba babe nawo babengabuyeli kokudala ukubandayo kwento yesithethe kwakhona hayi babuyele emva bathi khandikhangela oko bakwenze kuthi hayi hayi babe nalo iqela ababehamba nalo kwakukho malunga ne-12 labo apho kodwa elo yeliqela elaneleyo isandlana nje esincinane sabantu baba bekhululwe emva koba babethle babagrogrisa bathi ukuba nike nabhaptiza ngegama likayesu kwakhona okanye owu ndithetha kulungile injalo loo nto yabona ukuba nike nashumayela ngegama likayesu kwakhona nantoni na ke eniyenzileyo siza kunifumana bathi ho sisigrogriso esipheleleyo eso masiye kwabanye abazalwana ow nantso ke indlela elumanyanweni kukho amandla elumanyanweni kukho amandla bathi masibuyele kwabanye abazalwana sifumane oko sinokukwenza ngoku bahlanganisana bonke bexelelana ngamava awahlukeneyo bakuba bekhulule baya kwiqela labo bazixela zonke izinto ezathethwa ngababingeleli abakhulu namadoda amakhulu kubo bathi ke bakuva oko bawaphakamisela kuthixo amazwi abo ngamxhelo mnye ngoku phulaphula oko bakuthethayo mkhangele mkhangele abazange babuyele emva bathi o bathethe enye into ngokuthi o nkosi ndicela uxolo hayi babesele besindisiwe babezaliswe ngumoya babenobomi obunaphakade bawaphakamisa amazwi abo ngamxhelo omnye baze bathi nkosi wena unguthixo amen ndiyayithanda loo nto mzana uphoma ndiyayithanda loo nto wena unguthixo siyayazi loo nto owenza amazulu nehlabathi nolwandle nazo zonke izinto ezikwezo zinto owathi ngomlomo womkhonzi wakho udavide wathi ngokukhangela uyakubuyela emva uthi ngoku ngokuphumela phaa ephandle uthi kulungile ngonkosi ngoku ima umzuzu apha bahlekisa ngam kakhulu akazange atsho yena ukuba bayakwenza njalo nabo bonke abathanda ukuhlala ngokuhlonela uThixo kuKristu Yesu bayakutshutshiswa. Ke uyazi umqeshi wam undixelele ukuba uthe wandibamba akazange atsho ukuba bayenza loo nto. Ke uyazi uba bandibizela enkundleni ngenye imini ngenxa yawo. Akazange athi niyakuziswa phambi kokumkani nabalawuli ngenxa yegama lam. Nize ningakucingwa ngaphambi le niyakukuthetha ngokuba sinini abathethayo. Ndiyibonile isenzeka loo nto izolo. Umoya oyingcwele ohleli kuni nguye oyakuthetha, yabona? Nguye injalo loo nto. Kulungile, nize ningakucingi eniyakukuthetha.
Lord, who by thy mouth of thy servant David has said,
Nkosi ngo, owathi ngo, ngomlomo womkhonzi wakho uDavide, sasibhavumela nina intlanga, nabantu bacinga into engeyonto. Okumkani bomhlaba baphakama, nabalawuli bahlanganisana, ngokuyichasa inkosi nokumchasa uKristu wayo. Eneneni inkosi, ngokuchaseni nomntwana wakho ongcwele uYesu, lowo wamthambisayo. Bobabini uHerode noPontio Pilato, kunye bahlanganisana. Ukuze benze loo nto isandla sakho necebo lakho sayiqulunqa kwangaphambili ukuba yenziwe. Oh bethu, ndiyayithanda loo nto. Nkosi, benza kanye loo nto wathi wena baya kuyenza. Yathini iBhayibhile? Ngemihla yokugqibela kuya kuvela abagxeki, abakrhatshi, abaqhankqalazi, abathandi beziyolo kunoba bathande uThixo. Abaqhankqalazi, abanyelisi, abangenakuzeyisa, abangenakuthanda ukulunga, benokumila bokuhlonela uThixo ukanti bewakhanyela. Abazange benyuke baye phaya ukuya kwamkela amandla emva kokuba umoya ongcwele uhlile phezu kwenu. Benokumila kokuhlonela uThixo kanti wakhanyela amandla akho. Kwabanjalo ke khwebuka. Nantso into ayiyo umoya oyingcwele, yabona? Oko kumelwe kukwenziwa. Ngoku Nkosi, zikhangele izoyikiso zabo ukuze ubaphe abakhonzi bakho uba bathi ngako konke ungabi nantloni balithathe ilizwi lakho. Oh, ndiyayithanda loo nto. Ususe obo kubheke-bheke budala, uze ufumane ukuqina umqolo kokwenene. Ngokukhangela apha. Sibe nokuwathetha amazwi akho, ngokolula isandla uphilise.
Oh,
mzalwana, imimoya engcolileyo ayifi, kanti nomoya oyingcwele awufi ngokunjalo, yabona? Ngokolula isandla sakho uphilise, ukuze imiqondiso nezimanga zenziwe egameni lomntwana wakho oyingcwele uYesu. Uyabona ukuba into ababexoxisana ngayo, awuyiboni? Benza kwa into enye nanamhlanje kodwa ayisebenzi nakancinane.
And when they had prayed, the place was shaken.
Bathi bakuba bethandazile indaba behlanganisene kuyo yazanyazanyiswa baze bazaliswa bonke ngomoya oyingcwele baze balithetha ilizwi likaThixo ngobuganga. Ho bethu, bafumana into bakunyuka baye phaya, akunjalo? Idinga lathi yiloo nto umoya oyingcwele ayiyo ukuze ininike ungabi nantloni, uninike umthuthuzeli, unityhwine, uninike uphawu. Oh bethu, phulaphula. Oh, ndinqwenela ukuba sibe besinexesha besisakuhla siye kuPhilip kumasamariya kwizenzo isahlo sesibhozo ivesi yeshumi nesine nonke nina abayibhalayo. Bamkela uvuyo olukhulu, baba nempiliso ezinkulu, kodwa babebhaptizwe nje egameni likaYesu Kristu. Kodwa benyuka bathumela eYerusalemu kwakubizwe uPetros, wehla wabeka izandla baze bamkela ngumoya oyingcwele. Izenzo isahlo sesibhozo ivesi yeshumi nesine intlanga kwakukho omnye owayenegama elingukorneli, wayeyindoda ethandekayo ebihlawula isishumi, wakha iminquba yokukhonzela abantu, emhlonela uThixo, emoyika uThixo. Indoda elungileyo, umpresbitari olungileyo, umwisile, umbhaptizo okanye nantoni na yenye, yabona? Indoda elunge kakhulu. Kodwa ngenye imini uThixo wathi uyindoda elungileyo, ngoko ndiza kumthumela enkonzweni. Kufanele ukuba ndimthumele umshumayeli wam aye phaya amxelele ngawo. Kulungile, ngoko wabona umbono wathi yihla uye eYopa kwaye uyakufumana apho ezantsi umntu ekuthiwa nguSimon umsuki. Kukho ke omnye uSimon Petros olapho, makenyuke eze apha uyakuxela indlela kuba unento ayamkeleyo. Wathi ke uPetros akuphakama apho noKornelo wayeza kumnqula lo mshumayeli, wayeza kwenza njalo. Kodwa uPetros wathi phakama, uyimaphaya ndingumntu nam njengawo. Wathi akubona uba uPetros uyawathetha la mazwi okokuba babuyela emva kanjani na ekuqalekeni. Izinto ezifanayo nezi ndithetha ngazo zokuba uThixo wathembisa ukuthulula umoya oyingcwele. Wathi esawathetha la mazwi umoya oyingcwele wabawuwela. Ewe, nantso into ayiyo umoya oyingcwele nabantu ongowabo ngokuqinisekileyo baze bazaliswa bonke ngumoya oyingcwele. Ngoku qaphela, uma-Efesu kwakukho umzalwa nombhaptizi. Ekuqaleni wayeligqwetha elumkile, indoda enengqondo, ewazi umthetho, indoda ebalulekileyo, isifundiswa. Ngenye imini kwafuneka ubafunde iBhayibhile waze wabona apho ukuba kwakuya kuza onegama elingumesiya. Waze wathi akwenza njalo ngoba waqala ukuva ngoYesu waze wathi, ndeyisekile, ndiyaluvuma ngokuphandle ukholo lwam, uYesu Kristu ungunyana kaThixo. Wayengumbhaptizi wenene. Nanku efika, ndiyaluvuma ngokuphandle ukholo lwam uYesu onguKristu. Wafikelela ekuyenzeni loo nto ngokude uThixo ambizele lulungiselelweni. UThixo uyakuhlala ethetha kwintliziyo enyanisekileyo. wayeke kwakukho umenzi wentente omncinane ezantsi owayenegama linguAquila noPriscilla umyeni nenkosikazi. Babengabenzi bentente izenzo sahlukahlukeneesibhozo zikuxelela loo nto. UPawulos babezizihlobo zakhe, babemamkele umoya ongcwele phantsi kwezandla zikaPawulos nemfundiso yakhe. Babenemvuselelo ngapho kwelo cala ngoko bawela babelishumi, mhlawumbi ishumi elinesibini abantu ababeyile. Ngoko wehle waya apho ukuya kuyikhangela waze wawumvala umshumayele eshumayela ngokunyaniseka kwentliziyo yakhe. Wathi, uyazi ndiyakholwa ukuba angayiphulaphula inyaniso. Ngoko emva kokuba inkonzo iphumile wambizela ngapha emva kwentende wathi, khangela, sinomzalwana omncinane obudana obungaka iJuda linempumulo yegoso kwaye kodwa uyakuthi akufika akufundisele izwi likaThixo ngokucacileyo. Kwalunga emva komzuzwana uPawulos wayesentolongweni yena ngelo xesha. Eyona ndawo yimbi kumshumayeli wale mihla kangeke akwenze oko. Kodwa ke wayesentolongweni nenkosi yayimfake apho. Ngoko emva kokufika kwenyikima yayishukumisa intolongo, wamthabatha umgcini ntolongo nendlu yakhe wababhaptiza bonke egameni lenkosi uYesu. Baqalisa bawela. Wayesandula kukhupha idimoni komncinane kwintombazana endala apho ezantsi eyayixilonga. Kwaze ngoko babesenza imali eninzi ngayo, ngoko wasuka wakudandalazisa oko kurhwaphilisa. Ngoko ke bamthabatha bamfaka entolongweni ngenxa yaloo. Yaze inkosi yayishukumisa loo ntolongo kuba wayeneqela labantu ngapha ayelalize kuva inyaniso. Awunako ukulibopha ilizwi likaThixo, akukho akukhathaliseki nokuba yintoni na, awungeke, awungeke nje. Ngoko wawela weza ngapho apho yayikhona le ndoda noAquila kunye noPriscilla, mhlawumbi babephethe amaqebengwana. Wathi kanye nje emva kokuba edliwe amaqebengwana wathi, siza kuwela siye emvuselelweni. UPawulos wahlala phaa emva ebambe ingutyana yakhe umamela umshumayeli ombhaptizi eshumayela. Wathi, intle le nto oko ukushumayelayo kodwa kukho ukuthe chatha kwayo. Wathi, ndifuna ukukubuza umbuzo gqirha Apollo. Wakho umamkela umoya oyingcwele wakholwayo nje? Wathi, owu, asange sive nokuva ngaloo nto. Uthetha kuthini ngomoya oyingcwele? Singamabhaptizi. Wathi, nasinjani ukuba ndingamabhaptizi? Yabo ke sibhaptiziwe, sazi kuphela ubhaptizo lukaYohane. Wathi, wayebhaptizelwe kuphela enguqukweni esithi makukholwe kulowo uzayo uYesu Kristu. Wathi ke akuva oku babhaptizwa kwakhona egameni likaYesu Kristu. Waze uPawulos wabeka izandla waze umoya oyingcwele wabahlela bathetha ngeelwimi baprofeta. Wathi, nabani na ngoku siyenza njani loo nto? Ndifuna kunixela into ukuze ndisiza kuvala kuba kubendixelele ukuba ndiza kunikhupha kwangethuba. Niyazi uba umoya oyingcwele uyintoni na? Ukwenzela isibhalo sokugqibela sangokuhlwa nje ndinelinye iqela apha phantsi kodwa ndiza kuziqakatha. Masityhile kwabaseKorinto bokuqala isahlushumanesibini. Sizeke sifunde oku, sizeke sivale. Kulungile. AbaseKorinto bokuqala isahluko seshumanesibini. Bangaphi abakholwa imfundiso kaPawulos ongcwele? Ngokuqinisekileyo wathi kumagalatha ahluko sokuqala ivesi yesibhozo ukuba ingelosi ifundisa nantoni na eyahlukileyo mayisingelwe phantsi. Akasathethi ke ngomshumayeli ukuba ingelosi evela ezulwini yehla ifundisa nantoni na eyahlukileyo mayisingelwe phantsi. Yabona, ayinanto uyakwenza malunga naloo nto. Ngoku khangela oku kumakorinto okuqala esahluko seshumi nesibini. Bangaphi abaziyo ukuba kufanele sibe kuKristu ukuze sibe nokungena luvukweni ngokuba ngumzimba wakhe awathi uThixo wathembisa ukuwuvusa? Ayikho enye indlela ukuba ungaphandle kuKristu. Usenokukhangela apha emva ukholwe kuye, uthi ngokuqinisekileyo ndiyakholwa kuye, ungunyana kaThixo. Kulungile mzalwana wam, ndikulungele ukubamba isandla sakho xa uthetha oko. Ndiyakholwa kuye, ndiyakumvuma njengomsindisi wam. Yintle loo nto, kodwa nangoko awukabi kuye. Ndiza kubambana isandla nomshumayeli, ndiza kuzivuma izono zam. Noko akukabikho kuye. Ngokukhangela ubone oko kwakuthethwa nguPawulos ukuba ungena kanjani nakuKristu. Uyakwazi njani njengolwaluko Abraham banika uphawu? Phulaphula oku ngoku kumaKorinto okuqala isahluko seshumi nesibini. Masiqale ke ngomqolo weshumi elinesibini.
For as the body is one,
kuba kwanje ngokuba umzimba umnye unamalungu amaninzi, abe ke onke amalungu alo mzimba amnye, amalungu alo mzimba amnye emaninzi nje emzimba amnye. Ukwanjalo ke noKristu lo, hayi owahlukeneyo, mnye. Phulaphula, kuba ngabandla linye. Bangapha abafunda emva kwam? Ngokubamba isandla okunye. Ngamanzi manye, hayi. Ngoko kumele ukuba kukho ophosisayo. Ngamoya mnye. Ingaba kunobumba omkhulu? Lowo ngumoya oyingcwele ngoko, yabona? Kuba thina sonke sabhaptizelwa mzimbeni mnye, ngamoya mnye. Nokuba singamaYuda, nokuba singabentlanga, nokuba singamakhoboka, nokuba singabakhululekileyo. Sonke sasezwa moyeni mnye.
Christ is one spirit where every
umzimba kaKristu ngumoya omnye apho lonke ilungu kusukela kuPentecost ude ubele lixesha lisela kwiwine entsha enye umoya oyingcwele omnye livelisa iziphumo ezinye.
How do we do it?
Siyenza njani loo nto? Ngamoya mnye. Ngumnyango kaThixo ovuliweyo, umoya oyingcwele uyintoni? Ungumnyango ovuliweyo kaThixo, uluphawu, ulityina, ungumthetheleli, ungummeli, usisiqiniseko, uluphumlo, uluxolo, ukukulunga, uyimpiliso, ububomi. Ungumnyango ovuliweyo kaThixo oya kuzo zonke ezi zinto. Ungumnyango kaThixo ovuliweyo oya kuKristu onako uThixo waqondakalalisa ukuba wamvusa uYesu kwabafileyo. Nabo ke balele ukufa kuKristu uThixo uya kuza kunye nabo naye eluvukweni. Musani kumenza buhlungu umoya oyingcwele enathi ngaye natywinelwa kuKristu kude kube yimini yentlawulelo. Bangaphi abayikholelwayo loo nto? Yintoni uKristu? Yintoni umoya oyingcwele? Asiyo nto ithile abantu abayihlekayo. Yinto ethile abayihlekayo abantu kodwa asiyiyo kuyikholwa. Kwangakholwayo ndinqwenela ukuba ndibe bendinethuba elide iveki ezimbini okanye ezintathu bendingathanda ukuthatha ubusuku uba ngomso ndinixelela ukuba uyintoni na kwangakholwayo.
Let me just run through just a moment of time.
Mandibaleke ndigqibezele okomzuzu nje wexesha.
It's a laughing stock. It's a snare. It's a stumbling block.
Uyinto eyintlekisa, usisabatha, usisikhubekiso, ukukufa.
It's eternal separation from God.
Ukwahlukana noThixo ngonaphakade.
I just can't think.
Andikwazi nje ukucinga ngezinto ozizo kongakholwayo.
Remember, the same rain.
Kumbula le mvula inyaba ngokholwayo bahlekisa ngayo yayimvula enye nale yasindisa uNoah nosapho lwakhe yabona.
The same spirit
kumoya oyingcwele, umoya oyingcwele omnye lo abantu bahlekisa ngayo bathi impambano neqela leziba uyimpambano.
It's the same thing that will rapture the
ikwayilonto inye yakugcila ibandla ilithabathe ngemihla yokugqibela eyakuzisa umgwebo kwabangakholwayo injalo lonto. Nanso into ayiyo umoya oyingcwele.
Blessed are they, may I say.
Ano yolo makhethethe oku ngokunyaniseka kwenhliziyo yam.
Blessed are they that do hunger in.
Ano yolo abawulambelayo bawunqanelwe ngokuba baya kuzalizwa. Ngokuhlwa ngomso sizakuthetha ngokuba ufumana kanjani na nokuba wenza ntoni na xa ufikile.
Now, how many in.
Ngoku bangaphi baya kuthanda ukwamkela umoya oyingcwele? Abafuna kuba kubekho umuntu obathandazelayo ukuze ubone ukukhanya. Uyazi ukuba uyintoni na? Ngoku ngokuhlwa ngomso siza kuthabatha ukuba wenza ntoni na ukuze kubusuku obulandelayo kukuba ungawamkela kanjani na. Uze ke siwubize senze kuba abantu abalapha baziswe baze bangene emagumbini bahlale apho. Nokuba oko kuthabathe ixesha yade edlula iChristmas ilungile loo nto ude umoya oyingcwele uze. Siza kusondela kuwo ngesona sisezingqondweni isiseko seBhayibhile. Siza kusondela kuwo siwufumane kanye njengokuba uThixo uthembisayo waze wehla ekuqalekeni. Yiloo ndlela kanye esizele ukwenza ngayo apha. Akwenzi mahluko nokuba yintona ethini na thina si. Ilizwi likaThixo lilo elibalaseleyo entliziyweni yam njalo lona. Kwaye ndifuna loo nto uThixo andibekele yona ukuba kusekho enye into vula izulu Nkosi kuba yeyam intliziyo ivuliwe njalo lona. Angaphi abawufunayo ngoku phakamisa isandla sakho uthi ndithandazele. Ngoku nisemi njalo izandla zenu niziphakamisile. Bawo wasezulwini sifundise ixesha elide kodwa umoya wakho ulapha. Kukho izandla ezisemoyeni ngoku kwaye bayazi ukuba uyintoni na, bayazi ukuba uthetha ntoni na umoya oyingcwele. Ndiyathandaza Thixo ukuba phambi kokuba le nkonzo iphele ukuba sonke isandla apha esiphakanyisiweyo maze simamkele siphe oko Nkosi. Siyabathandazela, siyakucela ukuba ubasikelele ukuba ubanike nomnqweno wentliziyo yabo. Khangela izandla Nkosi, bayakuthanda, bayawufuna, bayazi uba abanakuhamba ngomso. Ngokutsho uba uya kundinceda Nkosi, singakuqondakalisa oko ngesibhalo ukuba bangeke balufumane uxwilo ngaphandle kwawo. Ngoko ndiyathandaza bawo ukuba ubanike ukulamba nokunxanwa ukuze babe nokuzaliswa. Ndibasondeza kuwe ngoku bawo, kwaye siphe ezo ntsikelelo nje kuba sikucela egameni likaYesu. Amen.
I love you.
ndifuna ukuthetha oko phambi kokuba silicule kwakhona ndifuna ukuhlangana neqela labalungisele lapha egumbini ngokuhlwa kwangolwesihlanu phambi kokuba iqale inkonzo uyabona ngokuhlwa ngolwesihlanu niyabona ukuba ndizama ukwenza ntoni na ukubonisa ukuba uyintoni na ukubona uba ngasondelwa kanjani na kuwo nokuba yintoni na onokuyihlonela ukuze ke ungezi ngoba umfama unkqonkqoza kwinto ethile naso isizathu sokuba ndingakuceli ngokuhlwa nje ndifuna nazi ukuba uyintoni na ulidinga ulityina ungumthetheleli ukuko konke ukuze ngokuhlwa ngomso nangobusuku obulandelayo siza kuqalisa ke ngoko ukusukela ngoko ukuya phambili ude ufike awukhathaseli nokuba uya kuthatha ixesha lingakanani siya kulinda ude ufike ude coca intliziyo yakho akangeka ukugalele kwintliziyo engacocekanga lungisa uhlale ulungile kwaye uya kukunika umlungiselelo usandula ukuthi kwaye siyavumelana ngokuhlwa ngomso sizakuqalisa ngesixhenxe endaweni yecala leyesixhenxe oko ke kuyakwenza ukuba ndinikhuphe ngecala leyesibhozo endaweni yecala leyethoba ngamashumi amathathu ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa ngomso iya kuqala inkonzo yomculo ndiza kube ndisemyalezweni wam ngecala leyesixhenxe asikhuphe iitshefu zethu simphephezelisele baphule nje lo msinga wesithethe ngoku kulungile umlungiselelo wenu ngoku umzana Neville.